Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa mbere. Kuri Teofili, mu gitabo cyanjye cya mbere narondoye ibintu byose Yesu yakoze n'ibyo yigishije kuva gitangira umurimo we kugeza ku munsi ajyanywe mu ijuru. Ibyo bitaraba, yagize ibyo amenyesha abo yari yaratoranije kuba intumwa ze akoresheje mwuka muziranenge. Abo ni bo yari yariyeretse nyuma yo kubabazwa agapfa, abemeza ko ari muzima akoresheje ibimenyetso byinshi. Nuko amara iminsi 40 ababonekera, ababwira ibyerekeye ubwami bw'Imana. Igihe kimwe bari kumwe arabategeka ati,
ntimuzave i Yeruzalemu, ahubwo mutegereze icyo Data yabasezeranyije, ari nacyo mwanyumvanye. Yohani we yabatirishaga amazi, ariko mu minsi mike muzabatirishwa mwuka muziranenge.
Nuko intumwa za Yesu zimaze guterana ziramubaza ziti,
mbese nyagasani, iki ni cyo gihe ugiye gusubiza Abisirayeli ubwami bwabo?
Arabasubiza ati,
ibihe n'iminsi ibyo bizabera byagenewe n'ubushobozi bwite bwa Data, si umurimo wanyu kubimenya. Icyakora mwuka muziranenge nabazaho, muzahabwa ububasha, bityo muzabagaho guhamya ibyanjye i Yeruzalemu no muri Yudeya hose no muri Samariya ndetse no kugeza ku mpera z'isi.
Amaze kuvuga atyo, azamurwa bamureba, igicu kiramubakingiriza. Igihe bagihanze amaso ku ijuru akigenda ngo bajye kubona, babona abagabo babiri bambaye imyambaro yera babahagaze iruhande. Barababaza bati,
yemwe bagabo bo muri Galileya, niki kibahagaritse aho mwitegereza mu ijuru? Yesu ubavanywemo akajyanwa mu ijuru, azagaruka nk'uko mumubonye ajyayo.
Maze basubira i Yeruzalemu bavuye ku musozi w'iminzenze uri nko muri kilometero imwe. Bagezeyo bajya muri cya cyumba cyo hejuru aho babaga ubusanzwe. Abo bari Petero na Yohani na Yakobo, Andreya na Filipo, Tomasi na Barutorumayo, Matayo na Yakobo mwene Arufeyi, Simoni wari umurwanashyaka w'igihugu, na Yuda mwene Yakobo. Abo bose bakomeza kubana bashishikariye gusenga, bahuje umutima, bari kumwe n'abagore hamwe na Mariya nyina wa Yesu n'abavandimwe ba Yesu. Muri iyo minsi Petero ahaguruka hagati y'abemera Yesu bari bateranye ari nk'120, arababwira ati,
bavandimwe, byari ngombwa ko ibyanditswe biba, ibyo Mwuka Muziranenge yari yarahaye Dawidi guhanura kuri Yuda wayoboye abafashe Yesu, uwo yahoze abarwa muri twe kandi yaratorewe umurimo umwe n'uwacu.
Yuda wamaze kugura umurimo ubivuye mu buhemu bwe, yaguye yubamye araturika, amaraye yose arasandara. Ibyo bimenyekana mu baturage b'i Yeruzalemu bose, bigeze aho uwo murima witwa Kerudama, ariko kuvuga umurima w'amaraso. Petero yungama ati,
koko kandi niko byanditswe mu gitabo cya Zaburi, ngo iwe azahinduka itongo he kugira uhatura, kandi ngo umurimo yarashinzwe uhabwa undi. Dore rero uko bigomba kugenda, hariho abagabo twajyanaga igihe cyose nyagasani Yesu yabanye natwe, uhereye ubwo Yohani yabatizaga ukageza ku munsi Yesu yadukuriwemo akajya mu ijuru. Umwe muri bo ni we uzafatanya natwe ngo abe umugabo wo guhamya izuka rye.
Nuko baza n'abantu babiri, umwe ni Yosefu witwaga Barisaba wari warahimbwe Yusito, undi ni Matiyasi, basenga bagira bati,
nyagasani, wowe uzi imitima y'abantu bose, irekana muri aba bombi uwutoranyije kugira ngo abe intumwa ya Kristo mu cyimbo cya Yuda, anafate umurimo Yuda yataye akajya ahamukwiye.
Barafinda maze ubufindo bwerekana Matiyasi abarwa hamwe n'intumwa 11. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa kabiri. Umunsi mukuru wa Pentekote ugeze, bose bari bakoraniye hamwe. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga w'ishuheri wuzura inzu yose bari bicayemo. Haboneka indimi zisa n'ibirimi by'umuriro zibajyaho, rumwe ku muntu urundi ku wundi, bityo bityo. Bose buzuzwa Mwuka Muziranenge, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Mwuka abahaye kuzivuga. I Yeruzalemu habaga Abayahudi bubaha Imana bari baraturutse mu bihugu byose by'isi. Ngo bumve urwo rusaku, imbaga nyamwinshi irashika, maze barayoberwa kuko buri wese yumvaga bavuga mu rurimi rwe rwa kavukire. Barumirwa baratangara bati,
mbese aba bose bavuga si Abanyagalileya? Bishoboka bite se ko buri wese muri twe yumva bavuga ururimi rwe kavukire? Ko bamwe twaturutse muri Paritino, mu Bumedi no muri Eramu, abandi bakaba muri Mesopotamia na Yudeya, muri Kapadokia na Ponto, Aziya na Furujiya, Pamfiliya na Misiri, no mu turere twa Libya duhereranye na Sirene, abandi ni abashyitsi b'Abanyaroma, abandi ni Abayahudi kavukire, hamwe n'abanyamahanga bemeye idini y'Abayahudi, abandi nabo muri Kreti n'Abarabu. None se bite ko tubumva twese bavuga mu ndimi zacu ibikorwa bitangaje by'Imana?
Bose barumirwa bagwa mu kantu barabazanya bati,
ibi ni ibiki?
N'abandi bakabaseka bavuga ngo,
basinze inzoga yihira.
Maze Petero arahaguruka ari kumwe n'abandi 11 atera hejuru abwira bari aho ati,
yemwe Bayahudi, yemwe baturage b'i Yerusalemu mwese, ibi mubimenye kandi mutega amatwi ibyo ngiye kubabwira. Erega aba bantu ntibanyoye nk'uko mubyibwira. Dore ni mu gitondo, haracyari saa tatu. Ahubwo ibyo mureba ibi ni ibyahanuwe n'umuhanuzi Yoweli ngo, Imana iravuga iti, mu minsi y'imperuka nzasuka mwuka wanjye ku bantu bose. Abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, abasore banyu bazagira iyerekwa, abasaza bo muri mwe bazabonekerwa mu nzozi. Mu minsi y'imperuka nzasuka mwuka wanjye ku bagaragu banjye no ku baja banjye, nabo bazahanura. Nzerekana ibitangaza hejuru ku ijuru, nzerekana n'ibimenyetso hasi ku isi. Hazaboneka amaraso n'umuriro n'umwotsi ucucumuka. Izuba rizijima, ukwezi nako kuzasa n'amaraso. Umunsi wa Nyagasani uzaba utaragera, wa munsi ukomeye w'akataraboneka. Icyo gihe wese uzatakambira Nyagasani azakizwa. Yemwe Bisiraheli, nimwumve ibyo mbabwira. Yezu w'i Nazareti ni umuntu Imana yemeje ko ari yo yamutumye, imukoresheje ibitangaza n'ibindi bikorwa by'ububasha, kimwe n'ibimenyetso yatangiye hagati muri mwe. Ibyo namwe murabizi. Uwo muntu yatanzwe nk'uko Imana yari yarabigennye ikabiteganya mbere, maze mwe mumwicisha kumushyikiriza abantu b'abagome ngo bamubambe ku musaraba. Ariko Imana iramuzura, imugobotora ingoyi z'urupfu, kuko bitagombaga kuri umuherana. Mwibuke ko Dawidi yavuze ibyerekeye Yezu ati, nabonye Nyagasani imbere yanjye iteka, sinzigera mpungabana kuko ampora hafi. Nicyo gituma nezerwa nkanishima, ndetse umubiri wanjye ufite ibyiringiro bishyitse. Kuko rero ntuzandeka ngo mpere ikuzimu, ntuzemera ko ugutunganiye abora. Unyobora inzira izangeza ku bugingo, kubana nawe bintera ibyishimo bisesuye. Bavandimwe, nta cyambuza kubabwira neruye ibyerekeye sogokuru Dawidi. Dore yarapfuye arahambwa, kandi imva ye na n'ubu iracyari inaha. Yari umuhanuzi kandi yazirikanaga indahiro Imana yamurahiye ko mu bazamukomokaho izatoranyamo uzamusimbura ku ngoma. Yeretswe mbere y'igihe uko bizamera, nuko avuga ko Kristo azazuka, agira ati, Imana ntizamureka ngo aheri kuzima kandi ntizatuma abora. Yezu rero Imana yaramuzuye, twese turi abagabo bo kubihamya. Amaze kuzamurwa mu ijuru akirirwa iburyo bw'Imana, maze se amushyikiriza mwuka muziranenge uwo yasezeranyije abantu. Ahera ko asuka ibyo mubona n'ibyo mwumva ibi. Erega Dawidi we ntiyagiye mu ijuru, nyamara kandi yaravuze ati, Nyagasani yabwiye umwami wanjye ati, icara ku ntebe ya cyami iburyo bwanjye, nanjye nzahindura abanzi bawe nk'akabaho ukandagizaho ibirenge. None rero urubyaro rwose rwa Isirayeli rukwiye kumenya rudashidikanya ko Yezu uwo mwabambye Imana yamugize Nyagasani imugira na Kristo.
Abantu bumvise ibyo barakangarana, maze babaza Petero n'izindi ntumwa za Kristo bati,
bavandimwe dukora iki?
Petero arababwira ati,
nimwihane buri wese abatizwe mu izina rya Yezu Kristo kugira ngo mubabarirwe ibyaha, nibwo Imana izabaha impano ariyo mwuka muziranenge. Erega isezerano nimwe ryagenewe kimwe n'abana banyu ndetse n'abari kure, abo Nyagasani Imana yacu izihamagarira uko bangana.
Avuga n'andi magambo menshi yo kubemeza no kubakomeza, agira ati,
nimwikize mwitandukanye n'abantu b'iki gihe b'abagome.
Abemeye izo nyigisho za Petero barabatizwa, maze kuri uwo munsi umubare w'abigishwa ba Yezu wiyongeraho abantu bagera ku 300. Bakomezaga kwita ku nyigisho z'intumwa, bagashyira hamwe, bakamanyura umugati kandi bagasenga. Abantu bose bagize ubwoba babonye ibitangaza izo ntumwa zakoraga n'ibimenyetso zerekanaga. Abemeraga Yesu bose babaga hamwe bafatanya byose. Bagurishaga amasambu yabo n'ibindi bintu bari batunze, bakagabana ibiguzi bavanyemo bakurikije ubukene bwa buri wese. Iminsi yose bagiraga umwete wo guteranira mu rugo rw'ingoro y'Imana bahuje umutima no gusangirira mu ngo bya kivandimwe. Uko basangiraga, babaga bafite ibyishimo, bicisha bugufi, bahimbaza Imana kandi bashimwa n'abantu bose. Kandi uko bukeye, nyagasana kungura umubare w'abagenda bakizwa. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa gatatu. Umunsi umwe saa cyenda, aricyo gihe cyo gusenga, Petero na Yohani bagiye mu rugo rw'ingoro y'Imana. Hariho umuntu wavutse ari ikirema, bahekaga buri munsi, bakamushyira ku irembo ry'ingoro y'Imana ryitwa irembo ry'igikundiro, kugira ngo asabirize amafaranga bazaga mu rugo rw'ingoro. Ngo abone Petero na Yohani bagiye kwinjira mu rugo rw'ingoro, na barabasaba. Petero na Yohani baramutumbira, maze Petero aramubwira ati,
"Ngaho turebe."
Nuko uwo mugabo agumya kubahanga amaso, agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati,
"Nta mafaranga mfite, yaba feza yaba zahabu. Ariko icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagutegetse nti, haguruka maze ugende."
Nuko amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Muri ako kanya, ibirenge bye n'ubugomba mbari birakomera. Maze arabaduka, arahagarara, atangira kugenda. Yinjirana nabo mu rugo rw'ingoro y'Imana, atambuka yitera hejuru, asingiza Imana. Rubanda rwose babonye agenda kandi asingiza Imana, bamenya ko ari wa wundi wajyaga asabiriza, yicaye ku irembo ry'ingoro y'Imana bita iry'igikundiro, barumirwa, bayoberwa icyamubayeho. Igihe uwo muntu yanze kuvirira Petero na Yohani, rubanda rwose barashika, babasanga ku ibaraza ryitwa irya Salomo, baratangara cyane. Petero abibonye niko kubabaza ati,
"Bisirayeli, niki gitumye muduhanga amaso nk'aho ari ububasha bwacu cyangwa se kubaha Imana kwacu byatumye umuntu ashobora gutambuka? Imana ya Aburahamu na Izaki na Yakobo, Imana ya basogokuruza, yahaye ikuza umugaragu wayo Yesu, uwo mwebwe mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato, kandi we yari yiyemeje kumurekura. Mwihakanye uwo muziranenge akaba n'intungane, maze mu cyimbo cye musaba ko bababohorera umwicanyi. Nuko uwo mugaba w'ubugingo we muramwica, ariko Imana iramusura. Nitwe bagabo bo kubihamya. Uyu muntu mureba kandi muzi, yakijijwe ubumuga kubera kwizera ubushobozi bwa Yesu. Ubushobozi bwa Yesu no kwizera gukomoka kuri we nibyo byamuhaye kuba muzima rwose, mwese mubireba. None rero bavandimwe, nzi yuko mwebwe n'abatware banyu mwakoze ibyo mutazi icyo mukora. Nyamara Imana niyo yatumye biba bityo, ikurikije uko yari yaratumye abahanuzi bose kuvuga mbere ko Kristo agomba kubabazwa. Nuko rero nimwisubireho, mugarukire Imana, kugira ngo ibyaha byanyu bihanagurwe, habeho ibihe byo guhemburwa bituruka kuri Nyagasani, kandi aboherereze Yesu ari we Kristo yabatoranyirije mbere. Yesu wo agomba kuguma mu ijuru kugeza igihe Imana izahindura byose bishya, nk'uko yabivuze kera kose itumye abahanuzi bayo. Musa yaravuze ati, "Nyagasani Imana yanyu azabatumaho umuhanuzi umeze nkanjye ukomoka muri mwe, muzumvire ibyo azababwira byose. Umuntu wese utazumvira uwo muhanuzi azarimburwe." Kandi abahanuzi bose uhereye kuri Samweli no ku bamukurikiye, igihe cyose bahanuraga bagushaga ku by'iminsi turimo. Nimwe mwarazwe ibyavuzwe n'abahanuzi n'iby'Imana yasezeranye na basogokuruza, igihe yabwiraga Aburahamu iti, "Amahanga yose yo ku isi azaherwa umugisha mu rubyaro rwawe." Noneho igihe Imana yahagurutsaga uwo mugaragu wayo, ni mwebwe yabanje kumutumaho kugira ngo abaheshe umugisha, bityo umuntu wese muri mwe azinukwe ibibi yakoze.
Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa kane. Igihe Petero na Yohani bakivugana n'abantu, abatambyi n'umutware w'abarinzi b'ingoro y'Imana n'abasaduseyi baba baraje babahagarara iruhande. Barakajwe cyane n'uko Petero na Yohani bigisha abantu, bagatangaza ko abapfuye bazuka babihereye kuri Yesu. Nuko barabafata babaraza muri gereza kuko bwari bugorobye. Nyamara benshi mu bari bumvise ibyo bavuga bemera Yesu, bituma umubare w'abamwemeye ugera ku 5,000. Bukeye abatware b'Abayahudi n'abakuru b'imiryango n'abigishamategeko bakoranira i Yerusalemu. Basangana umutambyi mukuru na Kayifa na Yohani na Regisandiri n'abo mu muryango w'umutambyi mukuru bose. Nuko bazana Petero na Yohani bababariza mu ruhame bati:
Mwabashije mute gukiza uwo muntu? Mwashobojwe nande kubikora?
Petero yuzuye mwuka muziranenge arabasubiza ati:
Batware, namwe bakuru b'imiryango, uyu munsi duhamagariwe kubazwa ibyerekeye neza uyu muntu yagiriwe n'uburyo yakijijwe ubumuga. Noneho mwebwe mwese n'umuryango wose wa Isiraheli, mumenye cyatumye umuntu ahagarara imbere yanyu ari mutaraga. Ni ukubera ubushobozi bwa Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye ku musaraba Imana ikamuzura. Yesu niwe ibyanditswe bivuga ngo: Ibuye mwebwe abubatsi mwanze niryo ryabaye insanganyarukuta. Nta wundi agakiza kabonekaho, kuko ku isi yose nta wundi Imana yahaye abantu ufite ubushobozi bwo kudukiza.
Abanyarukiko babonye ukuntu Petero na Yohani bavuga bashize amanga kandi baruzi ko ari abanyamusozi batize, barumirwa, maze bibuka ko bahoranye na Yesu. Babonye uwo muntu wakijijwe ubumuga ahagararanye nabo, babura icyo basubiza. Nuko bamaze kubaheza, abanyarukiko barabazanya bati:
Bariya abantu tubagenze dute?
Erega abaturage bose b'i Yerusalemu bamenye ko bakoze igitangaza gikomeye, natwe ntidushobora kubihakana.
Ariko kugira ngo bitarushaho gukwizwa muri rubanda, mureke tubakange, tubihanangirize kutazongera kugira uwo babwira ijambo bitwaje iryo zina rya Yesu.
Nuko bongera kubahamagara, babababuza kuvuga izina rya Yesu ngo bigishe abantu baryitwaje. Ariko Petero na Yohani barabasubiza bati:
Mbese tubumvire cyangwa twumvire Imana? Namwe nimwihitiremo icyo Imana ishima. Twe rero ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye.
Bamaze kubuka inabi barabarekura. Ubwo bari babuze uko babahana, kubera ko rubanda rwose basingizaga Imana bakurije ku byabaye. Kandi ko uwo muntu wari warakijijwe ubumuga ku buryo butangaje butyo yari arengeje imyaka 40 avutse. Petero na Yohani bamaze kurekurwa, basanga bagenzi babo babatekerereza ibyo babwiwe n'abakuru bo mu batambyi n'abakuru b'imiryango. Ngo babyumve, bose bahita basenga Imana bashyize hamwe bati:
Nyagasani, ni wowe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Ni wowe watumye Mwuka Muziranenge avugisha umugaragu wawe sogokuruza Dawidi ati: Kuki amahanga yarubiye? Kuki amoko yiha imigambi y'imfabusa? Abami bayo barahagurutse, abategetsi bayo nabo bishyize hamwe. Barikunganyije ngo barwanye Nyagasani, barwanye n'uwo yimikishije amavuta. Ni ukuri Herodi na Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'Abisiraheli bose bateraniye muri uyu mugi, bahuza umugambi wo kurwanya umugaragu wawe w'umuziranenge Yesu, uwo wimikishije amavuta. Kwari ugusohoza imigambi wateganyije kuva kera kose kubw'ububasha n'ubushake bwawe. None Nyagasani, witegereze ibikangisho byabo, maze uha abagaragu bawe kuvuga ibyawe dushize amanga. Urambure ukuboko ukize indwara, utange ibimenyetso, ukore n'ibitangaza mu izina rya Yesu umugaragu wawe w'umuziranenge.
Bamaze gusenga, ahantu bari bakoraniye haratigita. Bose buzura Mwuka Muziranenge, maze batangaza ijambo ry'Imana bashize amanga. Ikoraniro ry'abemera Yesu bose ryari rihuje umutima n'imigambi. Nta n'umwe wavugaga ko icyo atunze cyose akihariye, ahubwo basaranganyaga ibyo babaga bafite byose. Nuko intumwa za Kristo zikomeza guhamya ibyerekeye izuka rya Nyagasani Yesu, zibivugana ububasha bukomeye, maze Imana isesekaza umugisha kuri bose. Nta n'umwe muri bo wagiraga icyo akena ngo akibure. Ababaga bafite amasambu cyangwa amazu barabigurishaga, ikiguzi bakakizana bakagishyikiriza intumwa za Kristo, maze kigasaranganywa hakurikijwe ubukene buri muntu afite. Umwe wakoze atyo ni Yosefu, umurevi wavukiye i Shipure, uw'izo ntumwa zahimbye Barinaba, ariko kuvuga urema abandi agatima. Yagurishije umurima yari afite, ikiguzi agishyikiriza intumwa. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 5. Ariko umugabo witwaga Ananiya amaze kumvikana n'umugore we Safira, agurisha isambu yabo, nuko yisigira igice cy'ikiguzi, igisigaye agishyikiriza intumwa za Kristo. Petero aramubaza ati,
Ananiya, niki cyatumye ureka Satani akigarurira umutima wawe, ukabeshya Mwuka Muziranenge, ugasigarana igice cy'ikiguzi cy'isambu yawe? Mbese isambu utarayigurisha ntiyari yawe, kandi umaze no kuyigurisha amafaranga ntiyari ayawe? Niki cyatumye wiyemeza kugenza utyo? Si abantu wabeshye, ahubwo wabeshya Imana.
Ananiya ngo yumva ayo magambo yitura hasi araca. Ababyumvise bose bashya ubwoba, nuko abasore barahaguruka baramupfunya bajya kumuhamba. Hashize nk'amasaha atatu umugore warinjira, ariko ntiyari azi ibyabaye. Petero aramubaza ati,
Cyose, iki ni cyo kiguzi wowe n'umugabo wawe mwagurishije isambu yanyu?
Aravuga ati,
ni icyo ngicyo.
Petero niko kumubwira ati,
ni iki cyatumye muhuza inama yo kugerageza Mwuka wa Nyagasani? Umva imirindi y'abavuye guhamba umugabo wawe, bageze ku muryango nawe barakujyana.
Ako kanya Safira mugwa imbere araca. Abasore binjiye basanga yapfuye, nuko bajyana umurambo bawuhamba iruhande rw'umugabo we. Umuryango wose wa Kristo n'abumvise ibyabaye bose bashya ubwoba. Intumwa zikomeza gukora ibitangaza no gutanga ibimenyetso byinshi muri rubanda, kandi bose bajyaga bakoranira ku ibaraza rya Salomo bahuje umutima. Ariko nubwo rubanda babashimaga, nta n'umwe watinyukaga kuhabasanga. Nyamara abantu batabarika, abagabo n'abagore, bagumya kwiyongera ku basanzwe bemera Nyagasani. Ibyo intumwa zakoraga byatumaga abantu bazana abarwayi mu mihanda y'umugi, bakabaryamisha ku mariri no mu ngobyi, kugira ngo igihe Petero ahita, nibura igicucu cye kigere kuri bamwe muri bo. Nuko rubanda nyamwinshi bagashika baturutse mu migi ikikije Yeruzalemu, bazanye abarwayi n'abahanzweho n'ingabo za Satani, maze bose bagakira. Umutambyi mukuru na bagenzi be bose bo mu ishyaka ry'Abasaduseyi bashengurwa n'ishyari. Nuko bafata izo ntumwa za Kristo bazishyira muri gereza rusange. Nyamara muri iryo joro umumarayika wa Nyagasani akingura inzugi za gereza, abajyana hanze arababwira ati,
Nimugende muhagarare mu rugo rw'ingoro y'Imana, mubwire abantu ibyo ubugingo bushya byose.
Ngo babyumve bahita binjira mu rugo rw'ingoro mu museke, batangira kwigisha. Umutambyi mukuru na bagenzi be baraza, bakoranya urukiko rw'ikirenga rugizwe n'abahagarariye Abisiraheli bose, niko gutuma ngo bavane intumwa muri gereza. Abatumwe kubazana bageze muri gereza ntibabasangamo, nuko baragaruka baravuga bati,
twasanze gereza idanangiye n'abarinzi bahagaze ku nzugi, ariko dukinguye ntitwagira n'umwe dusangamo.
Babyumvise batyo, umutware w'abarinzi b'ingoro y'Imana n'abakuru bo mu batambyi birabayobera, bibaza uko bizagenda. Nuko umuntu araza arababwira ati,
dore ba bagabo mwashyize muri gereza bahagaze mu rugo rw'ingoro y'Imana barigisha rubanda.
Maze uwo mutware ajyana n'abarinzi bazana intumwa batazakuye, kuko batinyaga ko rubanda babatera amabuye. Nuko bazihagarika imbere y'urukiko, maze umutambyi mukuru arababaza ati,
twari twarabihanangirije kutigisha mwitwaje iryo zina, none inyigisho zanyu mwazikwije Yeruzalemu mushaka kutugerekaho amaraso y'uwo muntu.
Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati,
tugomba kumvira Imana kuruta kumvira abantu. Imana ya basogokuruza yazuye Yezu, mumaze kumwica mumubambye ku musaraba, maze mushyira hejuru iburyo bwayo ngo abe umutegetsi n'umukiza, kugira ngo ashoboze Abayisraheli kwihana ngo babarirwe ibyaha. Turi abagabo bo kubihamya, twe na Mwuka Muziranenge uw'Imana yahaye abayumvira.
Babyumvise batyo, umujinya urabasya bashaka kubica. Ariko muri urwo rukiko hari umufarizayi witwaga Gamaliyeli, umwigisha mukuru w'amategeko wubahwaga n'abantu bose. Arahaguruka ategeka ko baheze intumwa za Kristo akanya gato, maze abwira abari mu rukiko ati,
Bisirayeli, mwitondere ibyo mugiye kugirira bariya bantu. Hambere aha Teyuda yadutse avuga ko ari umuntu ukomeye, n'abantu nka 400 baramuyoboka. Nyamara amaze kwicwa, abantu be bose baratatana. Ibyo yaratangiye birayoyoka. Nyuma ye mu minsi y'ibarura haduka Yuda Umunyagalileya arigomeka, abantu benshi baramukurikira. Maze nawe aricwa, abari bamwemeye bose baratatana. Mureke mbagire inama, ntimugire icyo mutwara bariya bagabo mubihorere. Niba ibyo batekereza n'ibyo bakora bikomoka ku bantu bizayoyoka. Ariko niba bikomoka ku Mana koko ntimuzabasha kubatsinda. Muramenye hato mutaba murwanya Imana.
Nuko bemera iyo nama bahamagaza za ntumwa barazikubita bazibuza rwose kongera kwigisha ibyerekeye Yezu maze barazirekura. Intumwa ziva mu rukiko zishimira ko zemerewe gusuzugurwa zihorwa Yezu zibyita amahirwe. Nuko buri munsi ntizisibe kwigishiriza mu rugo rw'ingoro y'Imana no mu ngo zitangaza inkuru nziza ko Yezu ari we Kristo. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa gatandatu. Muri iyo minsi umubare w'abigishwa ba Kristo ukomeje kwiyongera, habaye ubwumvikane buke hagati y'Abayahudi bavuga Ikigereki n'abavuga Ikinyarameya. Abavuga Ikigereki bitotomberaga ko abapfakazi babo batitabwaho ngo bahabwe igaburo rya buri munsi uko bikwiye. Nuko intumwa 12 zikoranya imbaga y'abigishwa bose zirababwira ziti,
ntibikwiye ko tureka kwigisha ijambo ry'Imana ngo duhugire ku kugabura.
None bavandimwe, nimwitoremo abagabo 7 bazwiho ko buzuye mwuka w'Imana kandi ko bafite ubwenge, tubashinga uwo murimo. Bityo twebwe tuzagumya kwibanda ku murimo wo gusenga no kwigisha ijambo ry'Imana.
Iyo nama y'intumwa inyura abakoraniye aho bose, nuko batoranya Sitefano umuntu wemeraga Kristo byimazeyo kandi wuzuye mwuka muziranenge, batoranya na Filipo na Porokori, Nikanori na Timoni, Parumena na Nikolao mu mujyi wa Antiyokiya wari waremeye idini y'Abayahudi. Abo bantu babashyikiriza intumwa maze zirabasabira zibarambikaho ibiganza. Nuko ijambo ry'Imana rikomeza gukwira, umubare w'abigishwa urushaho kwiyongera i Yerusalemu, ndetse n'abatambyi benshi cyane barumvira bemera Kristo. Sitefano wari waragiriye umugisha ku Mana ikamuha n'ububasha bwinshi, yakoraga ibitangaza agatanga n'ibimenyetso bikomeye muri rubanda. Ariko abantu bamwe bo mu rusengero rw'abitwaga babohowe barahaguruka, bari Abayahudi bo muri Sirene no mu mujyi wa Alegisandiriya hamwe n'abo mu ntara ya Silisiya na Aziya. Abo bantu batangira kujya impaka na Sitefano, nyamara ntibashobora guhangana n'ubwenge bwari bumurimo na mwuka w'Imana wamuhaga icyo avuga. Nuko bagurira abantu ngo bazavuge bati,
twumvise avuga amagambo yo gutuka Musa n'Imana.
Nuko bahuruza rubanda n'abakuru b'imiryango n'abigisha amategeko, maze baraza basumira Sitefano bamujyana mu rukiko rw'ikirenga. Niko guhagurutsa abagabo bo kumushinja ibinyoma, barahamya bati,
uyu muntu ntahema gusebya ingoro y'Imana n'amategeko. Twumvise avuga ko Yezu uwo w'i Nazareti azasenya ingoro agahindura n'imigenzo twahawe na Musa.
Abanyarukiko bose bitegereje Sitefano babona mu maso ye hasa naho umumarayika. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 7. Umutambyi mukuru abaza Sitefano ati,
mbese ibyo bakuvugaho ni ukuri?
Sitefano arasubiza ati,
bavandimwe namwe babyeyi, nimunyumve. Imana nyirikuzo yabonekeye sogokuruza Aburahamu akiri muri Mezopotamiya atari yimukiri Harani, iramubwira iti, va mu gihugu cyanyu usige bene wanyu ujye mu gihugu nzakwereka. Nuko ava mu gihugu cy'Abakaridea ajya gutura i Harani. Nyuma y'urupfu rwa se, Imana imuvanayo imuzana muri iki gihugu mutuyemo ubungubu. Imana ntiyigeze imukebera isambu ye bwite habe ngo imuhe n'ahangana urwara, ahubwo yamusezeraniye kuzamuha iki gihugu ho gakondo we n'abazamukomokaho, kandi icyo gihe Aburahamu yari ataragira umwana. Imana niko kumubwira iti, abazagukomokaho bazasohokera mu kindi gihugu bakimaremo imyaka 400, bazafatwa nabi bakoreshwe n'imirimo y'agahato. Ariko nzahana igihugu kizabakoresha agahato, hanyuma bazakivamo maze bansengera ahantu. Niko Imana yavuze. Ni ukugirana nawe isezerano rirangwa n'umuhango wo gukeba. Nyuma abyaye Izaki amukeba ku munsi wa 8. Ni nako Izaki yagenje Yakobo, maze nawe abigenza atyo kuri ba sogokuruza uko ari 12. Ba sogokuruza abo bagirira Yosefu ishyari, baramugurisha ajyanwa mu Misiri, ariko Imana ibana nawe imugobotora mu magorwa ye yose, imuha ubwenge no gutona ku mwami wa Misiri, maze amugira umutegetsi ugenga igihugu n'urugo rwe rwose. Nyuma inzara itera hose mu Misiri no muri Kanani, habaho amagorwa akomeye ba sogokuruza barasonza. Nuko Yakobo yumvise ko mu Misiri hari ibiribwa, yoherezayo ba sogokuruza bwa mbere. Bagiyeyo ubwa kabiri, Yozefu yibwira bene se nibwo umwami wa Misiri amenyanye n'umuryango wa Yozefu. Yozefu atumira se Yakobo n'umuryango we wose, bari abantu 75. Maze Yakobo yimukira mu Misiri, asazirayo we na ba sogokuruza. Imirambo yabo ijyanwa i Shekemu, ihambwa mu mva Aburahamu yari yaraguze na bene Hamori. Igihe kigeze ngo bibe nk'uko Imana yasezeraniye Aburahamu, umuryango wacu wari umaze kugwirira cyane mu Misiri. Nibwo mu Misiri himye undi mwami utaregeza amenya ibya Yozefu. Uwo mwami mushya akinagaza umuryango wacu, agirira nabi ba sogokuruza, ageza aho abahatira kujugunya impinja zabo ku gasingo zitabaho. Ubwo nibwo musavutse ari umwana mwiza bihebuje. Nuko arererwa imuhira amezi 3. Bamuhisha mu gasozi, ariko umukobwa w'umwami aramwitorera, amurera nk'umwana we bwite. Musa yigishwa ubuhanga bwose bw'Abanyamisiri, abikirangirire mu byo avuga no mu byo akora. Musa amaze imyaka 40 avutse, yiyemeje kujya gusura bene wabo b'Abisiraheli. Abona umwe muri bo agirirwa nabi n'umunyamisiri, aramurengera, aramuhorera, yica uwo munyamisiri. Musa yibwiraga ko bene wabo bamenyeraho ko ari we Imana yatumye kubakiza, ariko ntibabisobanukirwa. Bukeye asanga Abisiraheli babiri barwana, agerageza kubakiranura ati, "Mwa bagabo mwe murapfa iki kandi muri abavandimwe?" Uwarenganyaga mugenzi we asunika Musa muhinda ati, "Ninde wakugize umutware cyangwa umucamanza wacu? Mbese urashaka kunyica nk'uko ejo wishe wa munyamisiri?" Musa ngo yumve ibyo, arahunga ajya gutura mu gihugu cya Midiyani, ahabyarira abahungu babiri. Imyaka 40 ishize, abonekerwa n'umumarayika mu gihuru cyaka umuriro mu butayu bw'umusozi wa Sinayi. Musa bibonye aratangara, ashatse kwegera ngo yitegereze, yumva Nyagasani avuga ati, "Ndi Imana ya ba sokuruza, Imana ya Aburahamu na Izaki na Yakobo." Musa hina umushyitsi kubera ubwoba, ntiyatinyuka kubyitegereza. Nuko Nyagasani aramubwira ati, "Kuramo inkweto kuko uhagaze ahantu nitoranyirije. Nabonye uko ubwoko bwanjye bukoreshwa gahato mu Misiri, numva no gutaka kwabo. None ndamanutse ngo mbutabare. Nuko rero ngwino ngutume mu Misiri." Musa uwo bene wabo bari baramwanze, bamubaza bati, "Ninde wakugize umutware cyangwa umucamanza wacu? Nyamara niwe Imana yohereje kubabera umutware n'umutabazi, imutumyeho umumarayika wamubonekereye muri cya gihuru. Musa niwe wabavanye mu Misiri, akora ibitangaza, atanga n'ibimenyetso muri icyo gihugu, ku nyanja itukura no mu butayu, kumara imyaka 40. Niwe wabwiye Abisirayeli ati, Imana izabatumaho umuhanuzi umeze nkanjye ukomoka muri mwe." Musa uwo niwe wari mu ikoraniro ry'Abisiraheli mu butayu, yari hamwe na ba sogokuruza, akaba ari hamwe na none na wa mumarayika bavuganaga ku musozi wa Sinayi. Ni nawe waherewe amagambo y'ubugingo ngo ayadushyikirize. Ariko ba sogokuruza banga kumwumvira, baramuhinda ndetse bifuza kwisubirira mu Misiri. Babwira Aroni bati, "Turemera imana zo kutuyobora, kuko Musa wa muntu wadukuye mu Misiri tutazi icyamubayeho." Ubwo nibwo bacuze ishusho y'ikimasa, bagitambira igitambo, bityo bishimira ikintu bakuye mu bukorikori bwabo. Nuko Imana irabazibukira, irabareka ngo basenge inyenyeri zo ku ijuru, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'abahanuzi ngo, "Mwa Abisiraheli mwe, ya myaka 40 mwamaze mu butayu, sinigeze mbaka ibitambo n'amaturo. Nyamara mwahetse ihema ry'ikigirwamana Moleki, n'ishusho y'inyenyeri y'ikigirwamana Refani, niyo mashusho mwaremeye kuramya. Nuko rero nzatuma mujyanwaho iminyago babarenze Babiloni." Mu butayu, ba sogokuruza bari bafite ihema rihamye isezerano Imana yagiranye nabo, rya rindi yari yarategetse Musa gushinga akurikije urugero yamweretse. Hanyuma ba sogokuruza bahererekanya iryo hema kugeza mu gihe cya Yozuwe, aba ari we ubayobora, baza kwigarurira iki gihugu Imana imaze kukirukanamo amahanga. Rirahaguma kugeza mu gihe cya Dawidi. Dawidi uwo yatonye ku Mana, asaba uburenganzira bwo kubakira Imana ya Yakobo inzu. Nyamara ni Salomo wayubakiye iyo nzu. ariko usumba byose ntaba mu nzu zubatswe n'abantu, nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi ati: ijuru ni intebe yanjye ya cyami, naho isi nakabaho nkandagizaho ibirenge. None se muzanyubakira nzuki, cyangwa muzambonera ahantu kiho kuruhukira? Mbese si jye waremye ibyo byose? Yemwe bantu b'ibyigomeke, yemwe bantu batagira umutima kandi b'ibipfamatwi, muri kimwe na basokuruza muhora murwanya mwuka muziranenge. Mbese hari umuhanuzi n'umwe basokuruza batatoteje? Ntibishe se n'abahanuye kuza kwa ya ntungane? None namwe niyo mwagambaniye murayica, mwahawe amategeko y'Imana muyashyikirijwe n'abamarayika, nyamara ntimwayakurikiza.
Abari aho ngo bumve ibyo Sitefano avuze bicwa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo. Naho Sitefano yuzura mwuka muziranenge, ahanga amaso mu ijuru, abona ikuzo ry'Imana na Yesu ahagaze iburyo bwayo, aravuga ati:
dore ndareba ijuru rikinguye n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana.
Bahera ko bavuza induru, barasakuza cyane, baziba amatwi, bamwiroheraho icyarimwe, baramukurubana, bamuvana mu mujyi maze bamutera amabuye. Abamushinjaga basigira imyitero yabo umusore witwaga Sawuli. Bakimutera amabuye, Sitefano arasenga ati:
Nyagasani Yezu, nyakira!
Nuko arapfukama avuga aranguruye ati:
Nyagasani, ubababarire iki cyaha.
Akimara kuvuga atyo araca. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa munani. Ibyo kwica Sitefano, Sawuli yari abishyigikiye. Uwo munsi, abakristo b'i Yerusalemu batangira gutotezwa bikomeye. Uretse intumwa za Kristo, bose batatanira mu ntara za Yudeya na Samariya. Abantu bubaha Imana bashyingura Sitefano kandi baramuririra cyane. Naho Sawuli wagumya kuyogoza umuryango wa Kristo, yavaga mu rugo akajya mu rundi, agakurubana abagabo n'abagore, akabata muri gereza. Abatatanye bagenda hose babamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Filipo wajya mu mujyi wo muri Samariya atangariza abaha ibya Kristo. Rubanda nyamwinshi bitondera ibyo Filipo avuga, bose bagahuza umutima mu kubyumva no kureba ibitangaza yakoraga. Ingabo za Satani zavaga mu bantu benshi zomongana, kandi ibimuga byinshi n'abacumbagiraga bagakira. Nuko muri uwo mujyi hakaba ibyishimo byinshi. Muri uwo mujyi kandi hari umugabo witwaga Simoni wari usanzwe aragura, agatangaza Abanyasamariya, akiyita umuntu w'akataraboneka. Maze abantu bose bakamurangarira, abakuru n'abato bavuga bati:
uyu muntu harimo ububasha bw'Imana, ubwo bita indahangarwa.
Nuko bakamuhugiraho, kuko bari bamaze igihe batangazwa n'ubupfumu bwe. Bamaze kwemera inkuru nziza Filipo yabazaniye yerekeye ubwami bw'Imana na Yesu Kristo, abagabo n'abagore barabatizwa. Maze Simoni nawe yemera izo nyigisho arabatizwa, nuko yihambira kuri Filipo. Abonye ibimenyetso atanze n'ibitangaza bikomeye yakoze arumirwa. Intumwa za Kristo zari Yerusalemu zumvise ko abo muri Samariya bemeye ijambo ry'Imana, zibohereza Petero na Yohani. Bagezeyo barabasabira ngo bahabwe mwuka muziranenge, kuko ari nta n'umwe muri bo yari yamanukiraho, ariko gusa bari barabatijwe mu izina rya Nyagasani Yezu. Petero na Yohani bamaze kubarambikaho ibiganza, abo bantu bahita bahabwa mwuka muziranenge. Simoni abonye uko ab'intumwa za Kristo zirambitseho ibiganza bahawe mwuka muziranenge, azanira amafaranga Petero na Yohani, arababwira ati:
mume nanjye ubwo bushobozi kugira ngo uwo nzarambikaho ibiganza ahabwe mwuka muziranenge.
Petero aramubwira ati:
uragapfana n'amafaranga yawe? Ubonye ngo utekereze ko wagura impano y'Imana amafaranga? Ntaho uhuriye n'ibi ngibi, nta n'icyo byakungura, kuko imigambi yawe itagororokeye Imana. Nuko rero wihane ubwo bugome bwawe, maze usabe Nyagasani urebe ko yakubabarira uwo mugambi wagize. Erega ndasanga umazwe n'ishyari kandi wahambiranye n'ubuhemu.
Simoni niko gusubiza ati:
munsabire Nyagasani kugira ngo hatagira ikimbaho mu byo mumaze kuvuga.
Petero na Yohani bamaze kwemeza abantu ibyo biboneye no kubabwira ijambo rya Nyagasani, basubira i Yerusalemu. Bari mu nzira bamamaza ubutumwa bwiza mu mirenge myinshi yo muri Samariya. Umumarayika wa Nyagasani abwira Filipo ati:
haguruka ugende werekeje mu majyepfo, ufate umuhanda utakiri nyabagendwa uva i Yerusalemu ugana i Gaza.
Nuko Filipo arahaguruka aragenda, maze ahura n'umunyetiyopiya wari icyegera cya Kandake, umugabekazi w'abanyetiyopiya, ari na ugenga imari ye yose, yari yaragiye Yerusalemu gusenga Imana. Mu gihe yari mu nzira ataha, yari yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Ezayi. Mwuka w'Imana abwira Filipo ati,
"Igere uriya mugabo wicaye mu igare, mugendane."
Filipo ariruka maze yumva wa mugabo asoma igitabo cy'umuhanuzi Ezayi, nuko aramubaza ati,
"Mbese aho ibyo usoma urabyumva?"
Undi ati,
"Nkabyumva ntese ntabonye unsobanurira."
Maze asaba Filipo kurira ngo bicarane mu igare. Ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo,
"Yajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi uko umwana w'intama utuje igihe bawogoshaho ubwoya, niko atabumbuye akanwa. Bamucishije bugufi, ntagira umurengera. Ninde uzavuga urubyaro rwe ko ntacyo yasize, ahubwo ku izina rye ryazimanganyijwe ku isi y'abazima?"
Uwo mugaragu w'umugabe kazabaza Filipo ati,
"Mbese ninde umuhanuzi yavuzeho ibyo ngibyo? Niwe wivugaga cyangwa se n'undi muntu yavugaga?"
Filipo ahera kuri ibyo byanditswe amubwira ubutumwa bwiza bwerekeye Yezu. Bagikomeje uwo muhanda, baza guhita ahantu hari amazi. Wa mugabo niko kugira ati,
"Dore amazi hano, none se nabuzwa n'iki kubatizwa?"
Filipo aramusubiza ati,
"Niba wemera Yezu n'umutima wawe wose, ushobora kubatizwa."
Nawe ati,
"Nemeye Yezu Kristo ko ari umwana w'Imana."
Nuko ategeka guhagarika igare, we na Filipo bombi baramanuka bajya mu mazi, Filipo aramubatiza. Bavuye mu mazi, Mwuka wa Nyagasani ajyana Filipo, uwo mugaragu w'umugabekazi ntiyongera kumubona. Nuko akomeza urugendo rwe yishimye. Filipo agiye kubona, asanga ari ahitwa Zoto, maze agenda yamamaza ubutumwa bwiza mu mijyi yose, kugeza aho agereye i Kayisariya. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 9. Sawuli we nta kindi yahozaga ku rurimi kitari ugukangisha abigishwa ba Nyagasani ko bicwa. Nuko ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo gushyikiriza abakuru b'insengero z'Abayahudi z'i Damasi, kugira ngo nabona yabayobotse inzira ya Yezu, baba bagabo cyangwa abagore, bose abafate abazana i Yerusalemu. Ari mu nzira agenda agiye kugera i Damasi ngo agire atyo abona agoswe n'umucyo uvuye mu ijuru. Yitura hasi yumva ijwi ry'umuhamagara ati,
"Sawuli, Sawuli, untotereza iki?"
Arabaza ati,
"Uri nde Nyagasani?"
Yumva usubiza ati,
"Ndi Yezu utoteza, ariko haguruka ujye mu mujyi, uzahabwirirwa icyo ugomba gukora."
Abagabo bagendanaga na Sawuli bari bahagaze badakoma, bumva ijwi ariko ntibabone uvuga. Sawuli arabaduka, maze abumbuye amaso ntiyabona. Nuko baramurandata bamujyana i Damasi, amarayo gatatu atareba, atarya kandi atanywa. I Damasi rero hakaba umwigishwa wa Kristo witwaga Ananiya. Nyagasani aramubonekera aramuhamagara ati,
"Ananiya."
Undi arasubiza ati,
"Karame Nyagasani."
Nyagasani aramubwira ati,
"Haguruka uje ku muhanda witwa Ugororotse, ugere kwa Yuda, ubaze umuntu witwa Sawuli ukomoka i Tarisi. Ubu arasenga, kandi amaze kubonekerwa abona umuntu witwa Ananiya yinjira akamurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke."
Ananiya arasubiza ati,
"Nyagasani, numvise benshi bavuga iby'uwo mugabo, ukuntu yagiriye nabi intore zawe z'i Yerusalemu. None dore yaje ino, ahawe uburenganzira n'abakuru bo mu batambyi ngo afate abantu bose basenga mu izina ryawe."
Ariko Nyagasani abwira Ananiya ati,
"Genda, kuko uwo muntu ari igikoresho nitoranyirije kugira ngo amenyekanishe mu mahanga no mu bami bayo no mu rubyaro rwa Israheli. Nanjye nzamwereka uburyo bwose azagomba kubabazwa arijyahurwa."
Nuko Ananiya aragenda. Ageze mu nzu arambika ibiganza kuri Sawuli aramubwira ati,
"Muvandimwe Sawuli, Nyagasani wakubonekeye uri mu nzira uzino akuntumyeho kugira ngo uhumuke kandi wuzuzwe Mwuka Muziranenge."
Muri ako kanya utuntu dusa n'udushishwa dutunguka ku maso ye tugwa hasi, maze abona yongeye kureba. Arahaguruka arabatizwa, amaze kurya abona intege. Sawuli amarana iminsi n'abigishwa ba Kristo bari Damasi, ahita atangira kwamamaza ibya Yezu mu nsengero z'Abayahudi, avuga ko ari we mwana w'Imana. Abamwumvaga bose baratangaraga bakabaza bati,
"Mbese uyu si we watsembaga abasenga mu izina rya Yezu b'i Yerusalemu? None se kandi ntiyazanywe hano no kugira ngo abafate abajyane abashyikirize abakuru bo mu batambyi?"
Nyamara Sawuli arushaho kunguka ububasha, agatsinda impaka Abayahudi bari batuye i Damasi, abemeza ko Yesu ari we Kristo. Hashize iminsi myinshi, Abayahudi bajya inama yo kwica Sawuli. Nyamara Sawuli amenya uwo mugambi wabo. Barindaga amarembo y'umugi ijoro n'amanywa ngo babone uko bamwica. Ariko abigishwa be bamucikisha ninjoro, bamwururukiriza ku nkike y'umugi, bamumanuriye mu gitebo. Sawuli ageze i Yerusalemu, agerageza kwifatanya n'abigishwa ba Kristo. Nyamara bose baramutinya, ntibamushira amakenga, kuko batemeraga ko yabaye umwigishwa we koko. Nuko Barinaba aramujyana, amushyikiriza intumwa za Kristo, azitekerereza uko Sawuli yabonekewe na Nyagasani mu nzira, akavugana nawe. Ababwira n'uburyo Sawuli yigishije mu izina rya Yezu i Damasi ashize amanga. Nuko Sawuli agumana nabo, akagendagenda hose i Yerusalemu ntacyo yikanga, ari nako atangaza ibya Nyagasani ashize amanga. Yaganiraga n'Abayahudi bavugaga Ikigereki, akanajya impaka nabo, bo rero bagashaka kumwica. Ngo abavandimwe babimenye, baramuherekeza, bamugeza i Kayisariya, maze bamwohereza i Tarisi. Ubwo abagize umuryango wa Kristo bari bafite amahoro muri Yudeya hose, no muri Galileya no muri Samariya. Bityo barakomera, bagumya kubaha Nyagasani, bariyongera bafashijwe na Mwuka Muziranenge. Ubwo Petero yagendagendaga igihugu cyose, igihe kimwe ajya gusura intore z'Imana zari zituye i Lida, ahasanga umugabo witwe Neya, wari umaze imyaka 8 atava mu buriri kubera ubumuga. Petero aramubwira ati,
Eneya, Yesu Kristo aragukijije. Haguruka wisasire.
Uwo mwanya arahaguruka, abaturage bose b'i Lida nabo mu kibaya cya Saroni babibonye bayoboka Nyagasani. Yope hari umwigishakazi wa Kristo witwaga Tabita, mu Kigereki ni Doruka, bisobanurwaga ingeragere. Uwo mugore yahoraga agira neza kandi agafasha abakene. Muri iyo minsi aza gufatwa n'indwara maze arapfa. Bamaze kuhagira umurambo, bawuryamisha mu cyumba cyo mu nzu yo hejuru. Abigishwa ba Kristo b'i Yope bumvise yuko Petero ari i Lida bugufi bw'i Yope, bamutumaho abagabo babiri baramwinginga bati,
nyamuneka ntutindiganye kuza iwacu.
Nuko Petero arahaguruka ajyana nabo. Ahageze bamujyana muri cya cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bari bamukikije barira, bamwereka amakanzu n'amakote Doruka y'abadode yakiriho. Nuko Petero arabaheza bose, maze arapfukama arasenga. Niko kugana ku murambo aravuga ati,
Tabita, haguruka.
Tabita bumbura amaso, nuko abonye Petero areguka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa. Niko guhamagaza intore z'Imana zarimo baba pfakazi, amubashyikiriza ari muzima. Iyo nkuru imenyekana i Yope hose, bituma abantu benshi bemera Nyagasani. Nuko Petero amara iminsi myinshi i Yope, acumbitse ku mukannyi witwa Simoni. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 10. I Kayisariya hari umuntu witwaga Koruneli, akaba n'umukapiteni mu mutwe w'ingabo z'Abanyaroma zaturutse mu Butaliyani. Yari umuntu wubaha Imana, akayitinya, we nawe mu rugwe rwe bose. Yagiriraga ubuntu bwinshi Abayahudi b'abakene, kandi yambazaga Imana ubudasiba. Nuko umunsi umwe nk'isaa 9 z'amanywa aza kubonekerwa, yibonera umumarayika w'Imana yinjira iwe. Aramubwira ati,
Koruneli.
Agira ubwoba bwinshi, atumbira uwo mumarayika aravuga ati,
karame Nyagasani.
Umumarayika aramubwira ati,
amasengesho yawe n'ubuntu ugirira abakene yageze ku Mana mu ijuru, birayishimisha. Nuko rero ohereza abantu i Yope nonaha, utumize umuntu uhari witwa Simoni wahimbwe Petero, acumbitse mu rugo rw'umukarinyi witwa Simoni utuye ku nyanja.
Hanyuma umumarayika bavuganaga arigendera, maze Koruneli ahamagara abagaragu babiri bo mu rugo rwe n'umwe mu basirikare bamukoreraga wari umuntu wubaha Imana. Amaze kubatekerereza ibyo byose, abohereza i Yope. Bukeye bwaho bakiri mu nzira, bageze hafi y'umugi wa Yope, Petero nibwo yuriraga ajya hejuru y'inzu gusenga. Ubwo hari mu 6 atangira gusonza ashaka kurya, maze mu gihe bategura ibyo kurya agira atya aratwarwa. Abona ijuru rikingutse, ikintu kimeze nk'umwenda munini urambuye gifashwe ku mitwe ine, kimanuka kiza ku isi. Muri icyo harimo amoko yose y'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi n'inyoni. Yumva ijwi ry'umubwira ati,
Petero,
Ariko Petero aravuga ati,
oya nyagasani, sinigeze kurya ikintu cyose kitaribwa cyangwa gihumanye.
Yumva iryo jwi ry'umubwira ubwa kabiri ati,
iby'Imana yahumanuye ntukabyitwe Imana.
Biba bityo gatatu, cya kintu gihera ko gisubizwa mu ijuru. Nuko Petero akibaza ku byo yeretswe ngo amenye icyo bishaka kuvuga, aboherejwe na koroneli bari bayoboje aho urugo rwa Simoni ruherereye, baba bageze ku muryango barahamagara barabaza bati,
mbese hari umushyitsi uri hano witwa Simoni Petero?
Mu gihe Petero atekereza ku byo yeretswe, nibwo Mwuka amubwiye ati,
dore hano hari abantu batatu bagushaka, noneho kumanukiye ujyane nabo utagira icyo wishisha, kuko ari jye wabohereje.
Ubwo Petero aramanuka asanga abo bagabo arababwira ati,
uwo mushaka ni iki? Muragenzwa ni iki?
Baramusubiza bati,
twatumwe n'umukapiteni Koruneli. Ni umuntu w'intungane wubaha Imana kandi ashimwa cyane n'ubwoko bwose bw'Abayahudi. Yabwiwe n'umwe mu bamarayika b'intore z'Imana kugutumiriwe ngo yumve icyo umubwira.
Petero niko kubinjiza mu nzu arabacumbikira. Bukeye arahaguruka ajyana nabo, abavandimwe bamwe b'i Yope baramuherekeza. Bukeye bwaho Petero agera i Kayisariya asanga Koruneli abategereje ari kumwe na bene wabo n'inshuti ze z'amagara yari yatumiye. Petero ngo ajye kwinjira mu nzu, Koruneli aramusanganira yikubita hasi imbere ye aramuramya, ariko Petero aramwegura agira ati,
haguruka nanjye ndi umuntu nkawe.
Yinjirana na Koruneli mu nzu bavugana, asanga hateraniye abantu benshi arababwira ati,
muzi neza ko nta Muyahudi wemererwa n'idini kugirana umubano n'uwirindi shyanga haba no kugira iwe. Nyamara Imana yanyeretse ko nta muntu nkwiriye kunena cyangwa ngo mufate nk'uhumanye. Ni nayo mpamvu mumaze kuntumira nahise nza n'umutima ukunze. None ndababaza icyo mwantumiriye.
Koruneli aravuga ati,
ejo bundi buriya nko muri aya masaha, mbese nk'isaha icyenda, nari ndi mu nzu senga ngo ngire ntya, mbona umugabo wambaye imyenda irabagirana ahagaze imbere yanjye. Aravuga ati, Koruneli, Imana yumvise amasengesho yawe, kimwe n'ubuntu ugirira abakene birayishimisha. Nuko nonohereza abantu Yope, utumire uwitwa Simoni wahimbwe Petero, wacumbitse kwa Simoni w'umukannyi utuye ku nyanja. Mpera ko rero ngutumaho, nawe ugize neza kuje. Ubu twese turi hano imbere y'Imana kugira ngo twumve ibintu byose nyagasani yagutumye kutubwira.
Nuko Petero aratangira aravuga ati,
ni ukuri mbonye ko Imana ifata abantu bose kimwe, yemera uwo mu bwoko bwose uyubaha agakora ibitunganye. Imana yohereje urubyaro rwa Isirayeli ubutumwa bwiza bw'amahoro abonerwa muri Yesu Kristo, ari we mutegetsi wa bose. Muzi ibyabaye muri Galileya, bigakwira no mu ntara yose ya Yudeya. Yohana amaze kwamamaza ibyerekeye kubatizwa. Muzi n'ibya Yesu w'i Nazareti, ukuntu Imana yamusutseho Mwuka Muziranenge ikamuha n'ububasha, akagenda hose agirira abantu neza, akiza abo Satani yatwazaga igitugu bose bitewe n'uko Imana yari kumwe nawe. Kandi rero nitwe bagabo b'ibyo yakoze byose i Yerusalemu n'ahandi mu gihugu cy'Abayahudi. Baramwishe bamubambye ku musaraba, ariko Imana imuzura ku munsi wa gatatu imuha kwiyerekana. Ntiyiyereka rubanda rwose, ahubwo yiyereka abagabo Imana yatoranyije mbere ngo bahamye ibye. Abo nitwe twasangiye nawe amaze kuzuka. Nuko adutegeka kwamamaza ibye muri rubanda no kwemeza ko ari we washyizweho n'Imana kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose bemeje ibya Yesu, bavuga ko kubera ububasha bwe buri wese umwizera ababarirwa ibyaha bye.
Petero akivuga ibyo, Mwuka Muziranenge amanukira ku bumvaga amagambo ye bose. Abemeye Yesu wo mu Bayahudi bari bavanye Yope na Petero batangazwa cyane no kubonaho mu yandi mahanga Imana ibagabira impano ariyo Mwuka Muziranenge, kuko bumvaga bavuga indimi zindi kandi baha Imana ikuzo. Maze Petero aravuga ati,
aba bantu bahawe Mwuka Muziranenge nk'uko natwe twamuhawe, none se hari uwabima amazi ngo be kubatizwa?
Nuko ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. maze basaba Petero kugumana nabo nibura iminsi mike. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 11. Intumwa za Kristo n'abavandimwe bari muri Yudeya yose bumva ko n'abatari Abayahudi bakiriye ijambo ry'Imana. Nuko Petero agarutse i Yerusalemu, abavugaga ko gukebwa ari ngombwa bamugisha impaka, baramunegura bati:
"Ubonye ngo uragenderera abatakebwe ukanasangira nabo?"
Nuko Petero abatekerereza uko byagenze kose, abikuye ruhande ati:
"Nari mu mugi w'Iyope nsenga, maze ndabonekerwa. Mbona ikintu cyamanukaga gisa n'umwenda munini urambuye, kifashwe mu mitwe ine, kiva mu ijuru kingira iruhande. Nkirungurutsemo mbona amatungo n'ibikoko n'ibikururuka hasi n'inyoni. Maze numva ijwi ry'umbwira ati: Petero, haguruka ubagurye." Nuko ndamusubiza nti: "Oya nyagasani, sinigeze nkoza mu kanwa ikintu cyose kitaribwa cyangwa gihumanye." Nongera kumva iryo jwi ryuvugira mu ijuru ati: "Icyo Imana yahumanuye ntukakite igihumanye." Ibyo bisubirwamo gatatu, hanyuma ibyo bintu byose bisubizwa mu ijuru.
Ako kanya abagabo batatu bantumweho baraza baturutse Kayizariya, baba bageze ku nzu nari ncumbitsemo. Mwuka ambwira kujyana nabo nta kugingimiranya. Aba bavandimwe batandatu b'Iyope turajyana, twinjira mu nzu ya Koruneli. Adutekerereza ukuntu yagize atya, akabona umumarayika ageze iwe, akamubwira ati: "Ohereza umuntu Iyope utumize Simoni wahimbwe Petero. Azakubwira uburyo wowe n'abo mu rugo rwawe mwese mwakizwa." Maze ngitangira kuvuga, Mwuka Muziranenge aramanuka abajyaho nk'uko natwe yatujeho rugikubita. Nibwo nibutse icyo Nyagasani yigeze kuvuga ati: "Yohane yabatirishije amazi, ariko mwebwe muzabatirishwa Mwuka Muziranenge." None rero, niba Imana yarabagabiye impano imwe n'iyo natwe twahawe cya gihe twemeraga Nyagasani Yezu Kristo, ndinde wo kurwanya imigambi yayo?
Ngo babyumve batyo bahita batuza, maze basingiza Imana bati:
"Erega n'abatari Abayahudi Imana yabashoboje kwihana kugira ngo bagire ubugingo buhoraho."
Abemera Kristo batatanijwe n'amakuba yabaye igihe Sitefano yicwaga. Bamwe muri bo bagiye muri Fenesiya, abandi muri Shipure, n'abandi Antiyokiya, batangariza ijambo ry'Imana Abayahudi bonyine. Nyamara bamwe muri abo bigishwa ba Kristo bakomokaga muri Shipure no muri Sirene, bageze Antiyokiya bavugana n'abatari Abayahudi, babagezaho ubutumwa bwiza bwerekeye Nyagasani Yezu. Ububasha bwa Nyagasani bwari kuri bo, bigatuma abantu benshi bamwemera bakamuyoboka. Iyo nkuru igera ku itorero rya Kristo ry'i Yerusalemu, maze abohereza Barinaba Antiyokiya. Agezeyo abona ukuntu Imana yahaye abo bantu umugisha, biramushimisha, niko kubihanangiriza ngo bakomere kuri Nyagasani babikuye ku mutima. Barinaba yari umuntu mwiza wuzuye Mwuka Muziranenge no kwizera Kristo, bityo abantu benshi biyongera kubemeraga Nyagasani. Barinaba aheraka ajya i Tarisi gushaka Sawuli ngo amubone, bagarukana Antiyokiya. Bamara umwaka wose mu itorero rya Kristo ryaho bigisha abantu benshi. Abigishwa ba Kristo ba Antiyokiya nibo babaye aba mbere mu kwitwa Abakristo. Icyo gihe habonetse abahanuzi bavuye i Yerusalemu bajya Antiyokiya. Umwe muri bo witwaga Gabo, akoreshejwe na Mwuka w'Imana, arahaguruka ahanura ko ku isi yose hagiye gutera inzara ikomeye. Koko niko byabaye ku ngoma y'umwami w'i Roma witwa Kirawudiyo. Noneho abigishwa ba Kristo bakurikije uko umuntu wese yifite, biyemeza kugira icyo batanga cyo gufasha abavandimwe bari batuye muri Yudeya. Babigenza batyo, izo mfashanyo baziha Barinaba na Sawuli, nabo bazishyikiriza bakuru b'umuryango wa Kristo i Yerusalemu. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 12. Muri icyo gihe umwami Herode atangira kugirira nabi abantu bamwe bo mu muryango wa Kristo, ategeka ko bicisha inkota Yakobo mwene se wa Yohani. Abonye ko ibyo bishimishije Abayahudi, ariyongeza afatisha na Petero. Ibyo byabaye mu minsi mikuru Abayahudi baryagamo imigati idasembuye. Amaze kumufata amushyira muri gereza, ategeka amatsinda n'abasirikare 4-4 ngo bajye bakuranwa kumurinda. Yashakaga kuzamushyira mu ruhame nyuma y'iminsi mikuru ya Pasika. Nuko Petero arindirwa muri gereza, ariko abo umuryango wa Kristo bakomeza kumusabira ku Mana bashyizeho umwete. Herode araye ari bumujyane gucirwa urubanza, Petero yari asinziriye azirikishijwe iminyururu ibiri ari hagati y'abarinzi babiri. Hari n'abandi barinzi ku rugi rwa gereza. Nuko umumarayika wa Nyagasani aratunguka maze umucyo ukwira muri iyo nzu. Uwo mumarayika akomanga Petero mu rubavu aramukangura aramubwira ati:
"Yuka bwangu."
Iminyururu ihita imuva ku maboko iragwa. Umumarayika aramubwira ati:
"Kenyera, ushyiremo n'inkweto."
Abigenza atyo, umumarayika byakozwe n'intumwa umutwe wa 13. Mu itorero rya Kristo rya Antiyokiya habaga abahanuzi n'abigisha aribo bari na bana Simeyoni uwo bitaga Rukara na Rukiyo wo muri Sirene na Manaheni wari warareranywe n'umutware Herodi na Sauli. Igihe basengaga Nyagasani bigomwe kurya, Mwuka Muziranenge arababwira ati:
"Nimuntu baranyirize bari na bana Sauli bajye gukora umurimo n'abahamagaye."
Nuko bigomwa kurya barasenga, hanyuma barambikaho ibiganza barabohereza. Barinaba na Sauli batumwe na Mwuka Muziranenge bagise Lukiya, aho bafata ubwato bagana kuri Shipure. Bageze ku cyambu cya Salamina bavuga ijambo ry'Imana mu nsengero z'Abayahudi. Yohani Mariko nawe yari kumwe nabo abafasha. Bambukiranya ikirwa cyose bagera Ipafo, bahasanga umupfumu w'Umuyahudi wahanuraga ibinyoma witwaga Bari Yesu. Yabaga kwa Serugiyo Paulo, umunyaroma w'umunyabwenge wategekaga icyo kirwa. Uwo mutegetsi atumiza Barinaba na Sauli kuko yashakaga kumva ijambo ry'Imana. Uwo mupfumu Eruma, niko Bari Yesu yitwa mu Kigereki, arabarwanya agerageza kuyobya umutegetsi ngo atemera Kristo. Nyamara Sauli ariwe Paulo yuzuye Mwuka Muziranenge ahanga ijisho umupfumu aramubwira ati:
"Yewe mwana wa Satani, mwanzi w'ubutungane bwose, wuzuye uburiganya n'amahugu, uzageza he gusiba amayira ajya kuri Nyagasani? None dore Nyagasani abanguye ukuboko ngo agukubite, urafatwa n'ubuhumyi, umara iminsi utareba izuba."
Ako kanya Ruma aba nk'uri mu mwijima arahumagurika, ashaka abamurandata. Wa mutegetsi abonye ibibaye atangazwa n'inyigisho za nyagasani, nuko aramwemera. Pawulo nabo bari kumwe binjirira mu bwato Ipafo, bafata hakurya Periga ho muri Pamfiliya. Yohani Mariko wabasigaho yisubira i Yerusalemu. Bo bava i Periga barakomeza, maze bata Antiyokiya ho muri Pisidiya. Ku munsi w'isabato binjira mu rusengero baricara. Bamaze gusoma mu gitabo cy'amategeko n'abahanuzi, abayobozi b'urusengero babatumaho bati:
bavandimwe, turagira ngo mugire icyo mubwira abantu bacu, niba hari ufite ijambo ryo kubahugura.
Pawulo arahaguruka arambura ukuboko abasaba gutuza, niko kubabwira ati:
Bisirayeli n'abandi mwese, mwubaha Imana nimunyumve. Imana y'uyu muryango wa Isirayeli yatoranyije ba sogokuruza ibagira ubwoko bukomeye igihe barabasuhukiye mu gihugu cya Misiri, nyuma ibakuza y'ukuboko kwayo gukomeye. Nuko imara imyaka 40 yihanganira ingeso zabo igihe bari mu butayu. Imana imaze kurimbura amahanga 7 mu gihugu cya Kanani, ikigabira abantu bayo, kiba igihugu cyabo bwite, bakimaramo imyaka 450. Nyuma y'ibyo ibaha abacamanza bo kubategeka kugeza mu gihe cy'umuhanuzi Samweli. Ubwo nibwo basabye umwami wo kubategeka, nuko Imana ibaha Sawuli mwene Kishi wo mu muryango wa Benyamini, abategeka imyaka 40. Imana imaze kumukuraho ishyiraho Dawidi ngo ababere umwami, iramuhamya iti: nabonye Dawidi mwene Yesi umuntu unogeye, uzakora ibyo nshaka byose. Yesu ukomoka kuri Dawidi, uwo niwe Imana yagize umukiza w'Abisirayeli nk'uko yabisezeranye. Nuko Yesu atarasesekaraho, Yohani yatangarizaga Abisirayeli bose ko bagomba kwihana ngo babatizwe. Nuko Yohani ajya kurangiza umurimo we, abaza abantu ati: muragira ngo ndinde? Sindi uwo mukeka, ahubwo dore haruje ankurikiye, ntibinankwiriye kumukuramo inkweto. Bavandimwe, rubyaro rwa Aburahamu n'abandi bo muri mwe mwubaha Imana, ubu butumwa bw'agakiza nitwe bwagenewe. Abatuye i Yerusalemu n'abategetsi babo ntibasobanukiwe Yesu wari we, ntibasobanukiwe ibyo abahanuzi bahanuye kuri we, kandi bisomwa mu nsengero buri sabato. Nyamara babisohoje ubwabo igihe bamuciraga urwo gupfa. Nubwo batabonye impamvu yo kumwicisha, basabye Pilato kumwica. Bamaze gukora nk'uko byanditswe kuri we kose, bamumanura ku musaraba yabambweho, bamushyira mu mva. Ariko Imana iramuzura. Amara iminsi myinshi abonekera abo bari baragendanye kuva i Galileya kugera i Yerusalemu. Ubu ni bo bagabo bo guhamya ibyo muri rubanda. None tubazaniye inkuru nziza. Icyo Imana yasezeranyije ba sogokuruza yarakidukoreye twebwe abana babo, ubwo yazuraga Yesu, nk'uko byanditswe muri Zaburi ya 2 ngo: ni wowe mwana wanjye, kuva uyu munsi ndiso. Kandi Imana yavuze ko izamuzura mu bapfuye, ngo atazasubira ukundi mu mva ngo abore. Ibivuga icya iti: nzabaha ibyiza bitagira amakemwa, bidahinyuka ibyo nasezeraniye Dawidi. Nicyo gituma no mu yindi Zaburi havuga ngo: ntuzemera ko ugutunganiye abora. Dawidi we yakoze ibyo Imana ishaka mu gihe cye, maze arasaza, ashyingurwa hamwe na basekuruza arabora. Ariko uwo Imana yazuye ntiyigeze abora. Noneho bavandimwe, mumenye ko ari ku bwa Yesu uwo mwagejejweho iyo nkuru yo kubabarirwa ibyaha. Kubwe kandi buri wese muri mwe umwemera agirwa intungane imbere y'Imana ku byamushinjaga byose, kandi bitari kubashobokera mwishingikirije ku mategeko ya Musa. Muririnde rero kugira ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bitababaho, bagira bati: mwabanyagasuzuguro mwe, nimwitegereze, nimutangare maze mwipfire. Muri iki gihe cyanyu ngiye gukora igitangaza, ntimuzacyemera nubwo hagira ukibabwira.
Pawulo na Barinaba basohotse mu rusengero, abo bantu babasaba kuzongera kubabwira bene ayo magambo ku isabato itaha. Iteraniro rimaze gusezererwa, benshi bo mu Bayahudi n'abandi bemeye idini yabo bakurikira Pawulo na Barinaba, niko kuvugana nabo babatera umwete wo gukomeza kwishingikiriza ku buntu Imana igira. Ku isabato yakurikiyeho, hafi y'abantu bose batuye umujyi barakorana ngo bumve ijambo ry'Imana. Abayahudi babonye icyo kivunge cy'abantu, ishyari rirabashengura, niko guhinyura ibyo Pawulo yavugaga, baranamusebya. Nuko Pawulo na Barinaba babasubiza bashize amanga bati,
byari bikwiriye ko ari mwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana, ariko kuko muryanze kandi mukabona ko mudakwiriye ubugingo buhoraho, dore twisangiye abandi mahanga. Ni nako Nyagasani yadutegetse ati, nakugize urumuri rw'abanyamahanga, uzageza ijambo ry'agakiza aho isigarukira.
Abatari Abayahudi babyumvise barishima, maze bogeza ijambo rya Nyagasani. Abari bagenewe ubugingo buhoraho bose bemera Kristo. Ijambo rya Nyagasani rikwira muri icyo gihugu cyose. Ariko Abayahudi boshya abagore bubaha Imana b'abanyacyubahiro n'abantu bakomeye bo mu mugi, bateza abantu gutoteza Barinaba na Pawulo, bageza aho babirukana mu ntara yabo. Nabo bahungura umukungugu wo mu birenge byabo barawubasigira, nuko bigira mu mugi witwa Ikoniyo. Abigishwa ba Kristo mu mugi wa Antiyokiya basigaye buzuye ibyishimo na mwuka muziranenge. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 14. Niko byagenze bageze Ikoniyo, Pawulo na Barinaba binjiye mu rusengero rw'Abayahudi, maze bavugana nabo ku buryo Abayahudi n'abatari Abayahudi benshi cyane bemeye Kristo. Ariko Abayahudi bari banze kumwemera, bateye imidugararo mu batari Abayahudi, babatera kumerera nabi abo bavandimwe. Nuko Pawulo na Barinaba bahamara igihe kitari gito bavuga ibya Nyagasani bashize amanga, nawe abaha gukora ibitangaza no gutanga ibimenyetso byemeza ibyo bavugaga byerekeye ubuntu bw'Imana. Abatuye uwo mugi bicamo ibice, bamwe bajya ku ruhande rw'Abayahudi, abandi ku rw'intumwa za Kristo. Nuko Abayahudi n'abatari bo bajya inama n'abatware babo ngo bagirire nabi Pawulo na Barinaba, babatera amabuye. Abo babimenye bahungira mu migi ya Rusitira na Derube yo muri Likawoniya no mu karere gahereranye nayo. Aho ngaho bakomeza kuhatangaza inkuru nziza ya Kristo. I Lisitira hari umugabo wari waravutse aremaye ibirenge, ntiyigera abasha gutambuka. Yicaye aho atega Pawulo amatwi. Pawulo amwitegereje abona yizeye gukira indwara, amubwira mu ijwi riranguruye ati,
haguruka uhagarare wemye.
Arabaduka aragenda. Aho hari imbaga nyamwinshi y'abantu, babonye icyo Pawulo yakoze, barangurura amajwi bavuga mu rurimi rwo muri Likawoniya bati,
Imana zifite ishusho y'abantu zatumanukiye.
Barinaba bamwita Zewu na Pawulo bamwita Herume, kuko ari we wakundaga gufata ijambo. Ingoro ya Yamana yabo Zewu yari inyuma y'umugi. Nuko umutambyi wayo azana ku irembo ibimasa bitatse indabyo, kubera ko we na rubanda bashakaga gutura ibitambizo ntumwa za Yezu. Ariko Barinaba na Pawulo ngo bumve ibyo bashaka kubakorera, bahita bashishimura imyambaro yabo kubera umubabaro, biroha muri iyo nteko y'abantu bakomera bati,
mwa bagabo mwe, ibyo ni ibiki mushaka gukora? Natwe turi abantu nkamwe, tubazaniye ubutumwa bwiza ngo mureke ibyo bintu bitagira akamaro, muhindukirire Imana nzima yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Mu bihe byashize yaretse amahanga yose akora ibyo yishakiye, nyamara ntiyareka gutanga ibimenyetso bihamya kugira neza kwayo, kubavubira imvura no kubaha umusaruro mu gihe gikwiriye, no kubahaza ibibatunga n'ibibashimisha.
Nubwo izo ntumwa za Kristo zavuze zityo, ntibyazoroheye kubuza iyo mbaga y'abantu kuzitura ibitambo. Bigeze aho haza Abayahudi bamwe bavuye muri Antiyokiya no muri Ikoniyo, bigarurira abo bantu bose, batera Pawulo amabuye ngo bamwice, nyuma bamukururira inyuma y'umugi batekereza ko yapfuye. Ariko igihe abigishwa ba Kristo bamukijije, arahaguruka asubira mu mugi. Bukeye ajyana na Barinaba i Derube. Pawulo na Barinaba bamamaza inkuru nziza ya Yezu i Derube, maze bahabona abigishwa benshi. Hanyuma basubira i Lisitira na Ikoniyo na Antiyokiya ho muri Pisidiya. Bakomeza abigishwa ba Kristo baho, babatera umwete ngo bakomere ku kwizera Kristo. Bababwira bati,
ni ngombwa ko tunyura mu makuba menshi ngo tubone kwinjira mu bwami bw'Imana.
Batoranya bakuru bo muri buri koraniro ry'umuryango wa Kristo, bamaze gusenga no kwigomwa kurya, babaragiza Nyagasani bari bemeye. Bambukiranya akarere kose ka Pisidiya, bagera mu ntara ya Pamfiliya, bamaze kubwira ab'i Periga ijambo ry'Imana, baramanuka bagera ahitwa Atariya. Bavayo bafata ubwato bagana Antiyokiya ho muri Siriya, aho abavandimwe bari barabaragirije Imana ngo ibagirire ubuntu bwo kubashoboza gukora uwo murimo bari barangije. Bagezeyo bakoranya itorero rya Kristo ryaho ryose, baritekerereza iby'Imana yabakoresheje byose n'uburyo yugururiye irembo abatari Abayahudi ngo binjire mu bemera Kristo. Nuko bamarana igihe kitari gito n'abigishwa ba Kristo. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 15. Abantu bamwe bavuye muri Yudeya basanga abavandimwe bo mu mijyi wa Antiyokiya, barabigisha bati:
ntimubasha gukizwa niba mudakebwe mukurikije umuhango twasigiwe na Musa.
Pawulo na Barinaba babyumvise bajya impaka nabo zitoroshye, barabavuguruza. Noneho abo bavandimwe batoranya Pawulo na Barinaba hamwe n'abandi bo muri bo ngo bajye i Yerusalemu kugisha inama intumwa za Kristo n'abakuru ku byerekeye icyo kibazo. Nuko ab'itorero rya Kristo babaha ibyo kubafasha mu rugendo, bambukiranya intara za Fenisiya na Samariya, bagenda bavuga ukuntu abatari Abayahudi bahindukiriye Imana. Iyo nkuru inyura abavandimwe bose. Bageze i Yerusalemu bakirwa n'itorero rya Kristo ryaho n'intumwa za Kristo n'abakuru, maze babatekerereza iby'Imana yabakoresheje. Ariko bamwe bo mu ishyaka ry'Abafarizayi bari bemeye Kristo barahaguruka baravuga bati:
abo banyamahanga bagomba gukebwa no gutegekwa gukurikiza amategeko ya Musa.
Intumwa za Kristo n'abakuru bakorangwa no gusuzuma icyo kibazo. Bamaze umwanya bajya impaka, Petero arahaguruka arababwira ati:
bavandimwe, muzi yuko kera Imana yantoranyije muri mwe ngo ntangaze ubutumwa bwayo bwiza mu banyamahanga, kugira ngo babwumve babwemere. Ariko Imana yo izi imitima y'abantu, itanga icyemezo ko yemeye abo banyamahanga igihe yabahaga Mwuka Muziranenge nk'uko natwe yamuduhaye. Nta tandukaniro yashyize hagati yacu nabo, kuko yejeje imitima yabo ibonye ko bayizeye. None rero, kuki mushaka kugerageza Imana mukorera abo bigishwa ba Kristo umutwaro tutabashije kwikorera natwe ubwacu habe n'ababyeyi bacu? Ahubwo twemera ko ari twe ari bo twese twakirijwe kubera ubuntu Nyagasani Yesu Kristo yatugiriye.
Iryo teraniro ryose riraceceka ryumva Barinaba na Pawulo baritekerereza ibimenyetso Imana yatanze n'ibitangaza yabakoresheje mu banyamahanga. Bamaze kuvuga, Yakobo afata ijambo ati:
bavandimwe, nimunyumve. Simoni Petero yadutekerereje ukuntu Imana yagendereye abanyamahanga rugikubita ibatoranyamo bo kuba abantu bayo. Ibyo bikaba bihujwe n'ibyavuzwe n'abahanuzi, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo: nyuma y'ibyo nzagaruka, nzavugurura ingoma ya Dawidi imeze nk'inzu yasenyutse. Ahasenyutse hayo nzahasana, nyubake bushya. Abantu bazacika ku icumu bazansanga, amahanga yose yahoze ari ayanjye azansanga, niko Nyagasani avuga, wabitangaje kuva kera kose.
Yakobo arakomeza ati:
ndemeza ko tutashyira amananiza ku banyamahanga bahindukirira Imana, ahubwo tubandikire ngo birinde ibyahumanijwe kubera ko byatuwe ibigirwamana, kandi birinde n'ubusambanyi no kurya inyama z'ibyanizwe kubera amaraso yazihezemo. Birinde no kunywa amaraso. Erega kuva kera kose mu mijyi yose Musa afite abatangaza amategeko ye bakayasomera mu nsengero buri sabato.
Nuko intumwa za Kristo n'abakuru n'abo umuryango we bose biyemeza kwitora mwe bamwe ngo babohereza Antiyokiya bajyanye na Pawulo na Barinaba. Batoranyije Yuda witwaga Barisaba na Silasi, abagabo babiri b'imena mu bavandimwe. Babaha urwandiko ruvuga ruti:
twebwe intumwa za Kristo n'abakuru turabaramutsa abavandimwe bacu bo mu yandi mahanga batuye Antiyokiya no mu ntara za Siriya na Silisiya. Twumvise ko bamwe muri twe babaroshyemo amagambo yo kubakura imitima, kandi tutigeze tubatuma. None twese twahuje umugambi wo gutoranya abo kubatumaho. Bazanye na Barinaba na Pawulo dukunda cyane, bahaza amagara yabo kugira ngo bakorere Umwami wacu Yesu Kristo. Ngabo rero Yuda na Silasi nibo tubatumyeho ngo mubonane amaso ku maso, babibwirira ibyo tubandikiye. Byanogeye Mwuka Muziranenge kimwe natwe kutabashyiraho umutwaro urenze amategeko ya ngombwa. Mwirinde kurya inyama zatuwe ibigirwamana n'iz'ibyanizwe no kunywa amaraso kimwe no gusambana. Nimureka gukora ibyo muzaba mugenje neza, tubasezeyeho.
Nuko abari batumwe berekeza i Antiyokiya bagezeyo bakoranya b'itorero rya Kristo babashyikiriza urwandiko. bamaze kurubasomera, abantu bose bishimira ubwo butumwa bubakomeza. Yuda na Silasi ubwabo bari abahanuzi, niko kuvugana nabo bavandimwe byinshi bibahugura bikanabakomeza. Bamarana nabo iminsi, hanyuma babasezeraho basubira kuba batumye. Abo bavandimwe bamaze kubifuriza urugendo ruhire. Icyakora Silasi yiyemeza kugumaho. Pawulo na Barinaba baguma Antiyokiya, bo n'abandi benshi bigisha kandi bamamaza ijambo rya Nyagasani. Hashize iminsi, Pawulo abwira Barinaba ati:
"Reka dusubireyo, dusura abavandimwe bo mu migi yose aho twatangaje ijambo rya Nyagasani, turebe uko bameze."
Ubwo Barinaba yashakaga ko bajyana na Yohani witwaga Mariko, ariko Pawulo asanga atari byiza kujyana nawe, kuko yigeze kubatererana muri Pamfiliya, ntagumane nabo ngo barangize umurimo. Impaka ziba zose, kugeza ubwo batandukana, Barinaba ajyana Mariko, bafata ubwato, bajya muri Shipure. Pawulo atoranya Silasi, maze avayo, abavandimwe bamaze kumuragiza Nyagasani ngo akomeze kumugirira ubuntu. Anyura muri Siriya na Silisiya, akomeza amatorero ya Kristo. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 16. Nuko Pawulo agera i Derube, hanyuma ajya i Lisitira. Aho hari hatuye umwigishwa wa Kristo, akitwa Timoteyo, nyina akaba umuyahudikazi wemera Yezu, naho se akaba umugereki. Yashimwaga n'abavandimwe b'i Lisitira n'abo muri Ikoniyo. Pawulo yifuzaga kujyana nawe, niko kumukeba kubera abayahudi bari aho hantu, kuko bose bari bazi ko se wa Timoteyo yari umugereki. Uko banyuraga mu mugi, bagezaga kubaha ibyemezo byafashwe n'intumwa za Kristo hamwe n'abakuru bari i Yerusalemu, kandi bakabasaba kubikurikiza. Bituma amatorero akomera ku kwemera Kristo kandi akiyongera uko bukeye. Nuko bambukiranye intara ya Furujiya n'iya Galati, kuko Mwuka Muziranenge yari yababujije kuvuga ijambo ry'Imana mu ntara ya Aziya. Bageze ku mbibi za Misiya, bagerageza kujya mu ntara ya Bitiniya, ariko Mwuka wa Yezu ntiyabakundira. Nuko bamaze kwambukiranya Misiya, baramanuka bagera i Tirowa. Muri iryo joro, Imana yereka Pawulo umugabo wo mu ntara ya Macedonia. Uwo mugabo aramwinginga ati:
"Ambuka uze muri Macedonia udutabare."
Pawulo akimara kubonekerwa, twahise dushaka uko twakomeza ngo tujye muri Macedonia, kuko byagaragaraga ko ari Imana iduhamagariye kujya kubwira abahu ubutumwa bwayo bwiza. Nuko tuvitirowa mu bwato, twahuranye inyanja, dufata Isamotirasi, bukeye turakomeza tugera i Neapoli. Tuvayo duciye ubutaka, tugera i Filipi umujyi ukomeye wo muri Macedonia, utuwemo n'Abanyaroma, tuhamara iminsi. Ku munsi w'Isabato, tuva mu mujyi, tujya ku mugezi ahantu twatekerezaga ko abantu basengera. Nuko turicara, tuganira n'abagore bari bahakoraniye. Umwe muri bo witwaga Lidiya, wo mu mujyi wa Tiyatira, yari umucuruzi w'imyenda itukura ihenda. Yari asanzwe asenga Imana, nuko adutega amatwi, kuko Nyagasani yamuhaye umutima wo kwita ku byo Pawulo yavugaga. Ngo amare kubatizwa, we n'urugo rwe rwose, ahita twinginga ati:
"Niba mubona ko nayobotse Nyagasani koko, nimuze mbacumbikire."
Nuko araduhata turabyemera. Umunsi umwe twagiye hahantu basengeraga, duhura n'umukobwa w'umuja wahanzweho n'ingabo ya Satani, yamuteraga kuvuga ibizaba. Yaheshaga bashebuje amafaranga menshi, abwira abantu ibizaba baho. Akomeza kudukurikira twe na Pawulo, arangurura ati:
"Aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barabarangira inzira ibageza ku gakiza."
Amara iminsi myinshi abigenza atyo. Pawulo bimaze kumurembya, arahindukira abwira iyo ngabo ya Satani ati:
"Mu izina rya Yezu Kristo, ndagutegetse ngo muvemo."
Ako kanya muvamo. Bashebuje b'uwo mukobwa, babonye ko nta nyungu bakimutezeho, bafata Pawulo na Silasi, babakurubana mu kibuga cyo mu mugi rwagati, imbere y'abategetsi. Babashyikiriza abacamanza bakuru, barababwira bati:
"Aba bantu baratera imvururu mu mugi wacu, ni Abayahudi, kandi barigisha imigenzo tudashobora kwemera cyangwa gukurikiza, kandi turi Abanyaroma."
Rubanda nabo barabahagurukira. Nuko abacamanza bahuzamo imyambaro, maze batanga itegeko ryo kubakubita. Bamaze kubahaza inkoni, babaruha muri gereza, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe abonye ko ahawe itegeko rikomeye rityo, abashyira muri gereza rwagati, amaguru yahambiriyeho injiga. Mu gicuku Pawulo na Silasi basengaga baririmba, basingiza Imana, izindi mfungwa zibateze amatwi. Nuko muri ako kanya, habaho umutingito w'isi ukomeye, imfatiro za gereza zirajegajega. inzugi zose zihita zikinguka, iminyururu ya bose iraduhuka. Umurinzi wa gereza arakanguka, maze abonye ko inzugi za gereza zikinguye, akura inkota ngo yisogote, kuko yibwiye ko imfungwa zacitse. Ariko Pawulo avuga aranguruye ijwi ati,
"Wikwigirira nabi, twese turahari."
Maze uwo murinzi atumiza amatara, agenda yiruka, yikubita imbere ya Pawulo na Silasi, ahinda umushyitsi. Nyuma arabasohokana arababaza ati,
"Batware, ngomba gukora iki kugira ngo nkizwe?"
Baramusubiza bati,
"Wizere nyagasani Yezu, urakizwa wowe n'abawe."
Nuko bamubwira ijambo ry'Imana, we n'abo mu rugo rwe bose. Ako kanya, muri iryo joro arabajyana, abuhagira inguma, ahera ko arabatizwa we n'urugo rwe rwose. Maze ajyana Pawulo na Silasi we, arabafungurira. Yishimana n'abo mu rugo rwe bose, kubera ko yizeye Imana. Bumaze gucya, ba bacamanza bakuru batuma abapolisi ku murinzi wa gereza bati,
"Rekura ba bantu."
Umurinzi nawe abibwira Pawulo ati,
"Abacamanza batumye ngo murekurwe. None rero nimusohoke, nkigendera amahoro."
Ariko Pawulo arasubiza ati,
"Badukubitiye mu ruhame, nta rubanza rwadutsinze. Ndetse baturoha muri gereza, birengagije ko dufite ubwenegihugu bw'Abanyaroma. None baragira ngo badukuremo rwihishwa. Reka da, ahubwo nibiyizire baturekure."
Abapolisi bajya kumenyesha abacamanza ayo magambo, nabo bumvise ko Pawulo na Silasi ari Abanyaroma, bibatera ubwoba. Nibwo baje kubasaba imbabazi, nyuma barabarekura, maze babasaba kubavira mu mujyi. Pawulo na Silasi bavuye muri gereza, bajya kwa Lidiya, basanga abandi bemeye Yezu. Bamaze kubarema mutima, baragenda. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 17. Banyura Amfipoli na Poloniya, bagera i Tesaloniki. Aho hari urusengero rw'Abayahudi. Maze Pawulo yinjira mu rusengero nk'uko yari amenyereye. Yikurikiranya amasabato atatu, ajya impaka n'abantu, ashingiye ku byanditswe, abibasobanurira, abitangaho umugabo ko Kristo yagombaga kwicwa, kandi akazuka akava mu bapfuye. Yungamo ati,
"Yezu uwo mbabwira, niwe Kristo."
Bamwe mu Bayahudi bemera ibyo avuze, bifatanya na Pawulo na Silasi, ndetse n'abagereki benshi bubahaga Imana, babigenza batyo, kimwe n'abagore b'abanyacyubahiro batari bake. Ariko Abayahudi ishyari rirabasya, maze bakoranya abantu babi b'ibirara basanze mu isoko, barema inteko, bateza imidugararo mu mujyi. Biroha mu nzu ya Yasoni, bashaka Pawulo na Silasi ngo babagabize igitero. Bababuze, niko gukurubana Yasoni n'abandi bavandimwe, babashyikiriza abategetsi b'umujyi, bararangurura bati,
"Aba bantu bataraguye isi yose hejuru, none bageze na hano. Na Yasoni uyu yabakiriye. Bose barakora ibinyuranye n'amategeko y'umwami w'i Roma, bavuga ko hari undi mwami witwa Yesu."
Ayo magambo atera imidugararo muri rubanda no mu bategeka umujyi. Nuko baca Yasoni na bagenzi be amafaranga y'ingwatiramubiri, maze barabarekura. Bwije abavandimwe bacikisha Pawulo na Silasi, babohereza i Beroya. Bagezeyo, bajya mu rusengero rw'Abayahudi. Abantu baho barushaga ubupfura b'i Tesaloniki, kuko bakiri ijambo ry'Imana bafite ubwuzu, buri munsi bagasuzuma ibyanditswe kugira ngo barebe yuko ibyo Pawulo avuga ari ukuri. Benshi muri bo bemeye Yezu, no mu bagereki, abagore b'abanyacyubahiro, ndetse n'abagabo batari bake, nabo biba bityo. Abayahudi b'i Tesaloniki bamenye ko Pawulo atangariza ijambo ry'Imana i Beroya, bahita bajyayo, bateza imvururu muri rubanda. Uwo mwanya abavandimwe bahita bohereza Pawulo ku nyanja, ariko Silasi na Timoteyo baguma i Beroya. Abaherekeje Pawulo bamugeza Atene, bamusezeyeho, abatuma kuri Silasi na Timoteyo ngo bazamugereho vuba uko bishobotse. Igihe Pawulo yari Atene agitegereje Silasi na Timoteyo, ashegeshwa n'ukuntu uwo mujyi uguriyemo ibigirwamana. Buri munsi yajyaga mu rusengero akajya impaka n'Abayahudi n'abandi basengaga Imana batari Abayahudi, maze akagera no mu kibuga cy'umujyi akajya impaka n'abasanzeyo bose. Bamwe mu bahanga bitwa Abepekuri n'abitwa Abasitoki batangira kumugisha impaka. Bamwe bakabaza bati,
"Indondogo zirashaka kuvuga iki?"
Abandi bati,
"Arasa n'uvuga iby'Imana z'inzaduka."
Icyatumye bavuga batyo nuko bumvise Pawulo atangaza Kristo no kuzuka. Nuko baramufata bamujyana mu rukiko rwabo rw'ikirenga rwitwa Leopago, baramubaza bati:
"Mbese ntibatubwira iby'izo nyigisho nshya wadukanye? Kuko bimwe mu byo uvuga n'inzaduka kuri twe. None turifuza kumenya icyo bivuga."
Erega Abanyatene n'abanyamahanga bahatuye nta kindi birirwaga uretse guhururira no gushyushya inkuru y'icyashya. Nuko Pawulo ahagarara hagati y'urwo rukiko rw'ikirenga maze aravuga ati:
"Yemwe bagabo ba Atene, ndabona muri abanyedini bikataje. Ubwo nagendagendaga mu mujyi wanyu nkanareba ibyo musenga, nabonye urutambiro rwanditsweho ngo urutambiro rwagenewe Imana itazwi. Iyo Mana musenga mutazi rero niyo nje kubamenyesha. Imana yaremye isi n'ibiyiriho byose, ariyo mugenga w'ijuru n'isi, ntitura mu ngoro zubatswe n'abantu, ntikorerwa n'abantu nk'aho hari ikikeni, niyibeshaho abantu ikabaha umwuka bahumeka n'ibindi byose. Yakomoye ku muntu umwe amoko yose, iyatuza ku isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'ibiba n'isarura, kimwe n'ingabano z'aho abantu bagomba gutura. Imana yabigize icyo ngo ahari nibayishakashaka bayibone. Erega n'ubundi ntiri kure ya buri muntu muri twe. Umwe yigeze kuvuga ati: "Niyo dukesha guhumeka no kwinyagambura, mbese no kubaho kose." Ni nako bamwe mu basizi banyu bigeze kuvuga bati: "Natwe turi urubyaro rwayo." None rero ubwo dukomoka ku Mana, ntitugomba gutekereza ko imeze nk'igishushanyo cya zahabu cyangwa icya feza cyangwa se cy'amabuye cyakomotse ku bukorikori n'ubwenge by'abantu. Koko Imana yirengagije ibihe bya kera ubwo abantu bari mu bujiji, ariko ubu irahamagara abantu bose iyo bava bakagira ngo bihane. Kuko yashyizeho umunsi wo gucira isi yose imanza zitabera ikoresheje umuntu yatoranyije. Kumuzura akava mu bapfuye byabereye abantu bose icyemezo cyabyo.
Ngo Pawulo avuga ibyo kuzuka kw'abapfuye, bamwe bahita bamugira urw'amenyo, abandi bati:
"Ibyo uzaba bitubwira ikindi gihe."
Nuko Pawulo abavamo aragenda. Ariko abantu bamwe bafatanya nawe bemera Kristo. Muri bo hakaba umujyanama wa rwa rukiko rw'ikirenga witwa Dionisio n'umugore witwa Damari n'abandi. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 18. Nyuma y'ibyo, Pawulo ava Atene ajya i Korinti. Ahasanga Umuyahudi witwa Kwira ukomoka muri Ponto, wari umaze igihe gito avanye n'umugore we Perusira mu Butaliyani, kuko umwami w'i Roma witwa Kilawudiyo yari yaraciye Abayahudi bose i Roma. Pawulo ajya kubasura, kandi kubera ko bari bahuje umwuga wo kuboha amahema, aguma iwabo bakorana uwo murimo. Buri Sabato, Pawulo yajyaga mu rusengero rw'Abayahudi akajya impaka yemeza Abayahudi n'Abagereki. Silasi na Timoteyo bamaze kuhagera baturutse muri Mesedoniya, Pawulo yihatira kuvuga ubutumwa bw'Imana yemeza Abayahudi ko Yesu ari we Kristo. Bo baramurwanyaga, baranamusebya, nuko Pawulo aheraka akunguta imyambaro ye arababwira ati:
"Amaraso yanyu arabahame, jye ndi umwere, uhereye ubu nigiriye mu banyamahanga."
Nuko avaho ajya kuba mu rugo rw'umuntu witwa Tito Yusito wubahaga Imana, akaba atuye iruhande rw'urusengero rw'Abayahudi. Krisipo, umuyobozi w'urusengero, yemera Nyagasani we n'urugo rwe rwose. Benshi mu Bikorinti nabo bumvise amagambo ya Pawulo bemera Kristo barabatizwa. Hanyuma Nyagasani abonekera Pawulo ninjoro aramubwira ati:
"Ntutinye, ahubwo emera uvuge, we guceceka ko ndi kumwe nawe. Nta n'umwe uzagutera ngo akugirire nabi, kuko mfite abantu benshi muri uyu mujyi."
Nuko Pawulo aguma i Korinti ahamara umwaka n'igice yigisha abaha ijambo ry'Imana. Ubwo Gariyo yatwaraga Kaya ategekera Abanyaroma, Abayahudi bahuza inama yo gufata Pawulo bamujyana mu rukiko bamurega bati:
"Uyu muntu aroshya abantu gusenga Imana mu buryo bunyuranyije n'amategeko."
Pawulo ngo ajye kugira icyo avuga, Gariyo abwira Abayahudi ati:
"Nimwumve mwa Abayahudi, iyo bijya kuba ubugome murega uyu muntu cyangwa ubugizi bwa nabi, najyaga kubihanganira nkabatega amatwi. Naho ubwo ari impaka zishingiye ku nyigisho no ku mazina no ku mategeko yanyu bwite, nimubyirangirize. Sinshaka kuba umucamanza wa benshi."
Nuko abirukana mu rukiko, bose basumira Sositeni umuyobozi w'urusengero rw'Abayahudi bamukubita imbere y'urukiko, ariko Gayiro ntiyabyitaho na busa. Pawulo yamaze indi minsi myinshi Korinti, hanyuma asezera ku bavandimwe afata ubwato agana muri Siriya ari kumwe na Purusira na Kwira. Atarava i Kenkereya abanza kwiyogoshesha kubera umuhigo yahize. Bageze Efezi, Pawulo ahasiga Purusira na Kwira, nuko we yinjira mu rusengero ajya impaka n'Abayahudi. Bamusaba kuhatinda, ntiyabakundira, ahubwo abasezeraho ati,
Imana nibishaka muzabona ngarutse.
Nuko afata ubwato ava Efezi. Ageze i Kayisariya ava mu bwato ajya kuramutsa ab'itorero rya Kristo ry'i Yerusalemu, hanyuma ajya Antiyokiya. Ahamaze igihe arahava akomeza urugendo, anyura mu ntara za Galate na Furugiya, akomeza abigishwa ba Kristo bose. Icyo gihe Umuyahudi witwa Apolo ukomoka Alegizandiriya yageze Efezi. Yari umugabo uzi kuvuga, akaba n'umuhanga mu byanditswe. Yari yarigishijwe inzira ya nyagasani kandi akavuga ibyerekeye Yezu, akabyigisha uko biri ahimbawe ari mu birere. Nyamara kandi yari asobanukiwe gusa ibyerekeye kubatiza kwa Yohani. Apolo atangira kuvugira mu rusengero ashize amanga. Purisira na Akwira bamaze kumwumva bamujyana imuhira, maze bamusobanurira inzira y'Imana ngo arusheho kuyimenya neza. Nyuma igihe Apolo yiyemeje kujya muri Akaya, abavandimwe mu mujyi wa Efezi bamuteye inkunga, bandikira abigishwa ba Kristo wo muri Akaya ngo bazamwakire neza. Agezeyo agirira akamaro kenshi abemeye Yezu, babikesha ubuntu bw'Imana. Yagishaga Abayahudi impaka mu ruhame akabatsinda, atanga ibyanditsweho umugabo yuko Yezu ari Kristo. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 19. Igihe Apolo yari i Korinti, Pawulo anyura mu gihugu rwagati maze agera Efezi, ahasanga bamwe mu bigishwa ba Kristo. Niko kubabaza ati,
mbese mwahawe mwuka muziranenge igihe mwemeraga Yezu?
Baramusubiza bati,
uretse kumuhabwa habe ngo twigeze no kumva ko mwuka muziranenge abaho.
Pawulo niko kubabaza ati,
mwabatijwe mute?
Baramusubiza bati,
twabatijwe uko Yohana yabatizaga.
Pawulo ati,
Yohani yabatizaga ababaga bihanye bakareka ibyaha byabo, kandi akabwira Abisirayeli kwemera uwari ugiye kuzaza nyuma ye ari we Yezu.
Bamaze kumva ibyo, niko kubatizwa mu izina rya nyagasani Yezu. Pawulo ngo abarambikeho ibiganza, mwuka muziranenge ahita abazaho, nibwo batangiye kuvuga indimi zindi no guhanura. Abo bagabo bose bari nka 12. Pawulo ahamara amezi 3 akajya yinjira mu rusengero, akavuga ashize amanga, ajya impaka n'abantu abemeza ibyerekeye ubwami bw'Imana. Ariko bamwe muri bo barinangira, banga kumvira, basebereza izina rya nyagasani imbere y'iyo mbaga nyamwinshi. Nuko Pawulo abavamo ajyana n'abigishwa ba Kristo, maze buri munsi akigishiriza mu ishuri ry'umuntu witwa Tirano. Amara imyaka 2 abigenza atyo, ku buryo Abayahudi n'abatari Abayahudi bose bari batuye mu ntara ya Aziya bumvise ijambo rya nyagasani. Imana yakoreshaga Pawulo ibitangaza bihambaye, ndetse n'udutambaro cyangwa imyenda byabaga byarakoze ku mubiri we, iyo byakozwaga ku barwayi bakiraga indwara zabo n'ingabo za Satani zibarimo zikamenengana. Hari Abayahudi bamwe bari bafite akamenyero ko kugenda igihugu bamenesha ingabo za Satani mu bantu, nabo bagerageza kuzimenesha bakoresheje izina rya Yezu, buri wese akazibwira ati,
mu izina rya Yezu uwo Pawulo agenda atangaza mbategetse kuva muri uwo murwayi.
Abagenzaga batyo ni abahungu 7 ba Seva, wari umutambyi mukuru w'Abayahudi. Nyamara ingabo ya Satani irabasubiza iti,
Yezu ndamuzi na Pawulo nzuwari, ariko se mwe muri bande?
Nuko uwo muntu wari uhanzweho arabasimbukira, abarusha amaboko bose arabanesha, arabahondagura kugeza ubwo baturumbutse mu nzu ye, barahunga batumbuje kandi bavirirana. Abayahudi n'abatari Abayahudi bari batuye Efezi babimenye bashya ubwoba bose, maze nyagasani Yezu arogera. Nuko benshi mu bari bamaze kwemera Yezu baraza berura bemera kumugaragara ibyaha bakoze. Abakoraga iby'ubupfumu batari bake bakoranya ibitabo byabo maze babitwikira imbere ya rubanda ngo babare agaciro k'ikiguzi k'ibyo bitabo, basanga gahwanye n'igihembo cy'imibyizi 50,000. bityo inkuru za nyagasani zikomeza kwamamara n'imbaraga zirahama. Nyuma y'ibyo, Pawulo ayobowe na Mwuka yiyemeza kujya i Yerusalemu anyuze Macedonia no muri Akaya. Nibwo avuze ati,
"Nimara gushikayo nzaba nkwiriye kugera i Roma."
Nuko yohereza muri Macedonia babiri mu bafasha be Timoteo na Erasito, ariko wasigara kanya mu ntara ya Aziya. Icyo gihe nibwo mu mujyi wa Efezi habyutse imvururu zitoroshye kubera inzira ya nyagasani. Hari umucuzi witwa Demeterio wacuraga muri feza udushushanyo tw'ingoro y'Imana kazi Artemi. Uwo mwuga wari umukungahaje we nabo bakoranaga. Nibwo akoranije abo bakozi n'abandi bakoranaga nawe uwo mwuga, arababwira ati,
"Mwabagabo mwe, muzi yuko amaronko yacu ava muri ubu bucuruzi. None muriyumvira kandi mukirebera ibyo Pawulo uri yavuga ngo Imana zakozwe n'abantu si Imana na gato. Ni nako yemeje rubanda nyamwinshi akabayobya atari ne Efezi gusa, ahubwo no mu ntara ya Aziya hafi ya hose. Ibyago si uko ubucuruzi bwacu bwahenyuka gusa, ahubwo ndetse n'ingoro y'Imana kazi yacu ikomeye Aritemi yatagaciro nayo ubwayo igasuzugurika, kandi ari yisengwa n'abo muri Aziya kimwe n'abo ku isi yose."
Abantu ngo babyumve bahita barakara cyane, barangurura amajwi bati,
"Aritemi y'Abanyefezi iraganje!"
Umujyi wose uragurungana, igitero gisumiragayo na Risitariko. Abagabo babiri bo muri Macedonia bagendanaga na Pawulo kibakurubana kibaganisha mu kibuga cy'ikinamico. Pawulo nawe yashakaga kwiroha muri icyo kivunge, ariko abigishwa ba Kristo ntibamukundira. Ndetse na bamwe mu bategetsi b'inshuti ze bamutumaho bamwinginga kudahinguka ku kibuga. Ikoraniro riravurungana, bose barasakabaka, umwe avuga ibye undi ibye. Ndetse abenshi mu bari aho ntibari bazi impamvu bakoranije. Abayahudi batambutse uwitwa Alegisandiri bamaze kumutekerera ibyo ari buvuge. Nuko arambura ukuboko ngo abacecekeshe abone kugira icyo asobanurira rubanda. Bamenye ko ari Umuyahudi, bavugira icyarimwe barangurura amajwi bati,
"Aritemi y'Abanyefezi iraganje!"
Bamara amasaha abiri basakuza batyo. Umunyamabanga w'umujyi ngo amare kubacecekesha ahita abwira rubanda ati,
"Yemwe Banyefezi, ninde utazi ko umujyi wacu wa Efezi ari wo murinzi w'ingoro y'Imana kazi Aritemi n'uw'ishusho ryayo ryamanutse mu ijuru? Nta muntu n'umwe wabasha kubihakana. Kubera iyo mpamvu mugomba gutuza mukareka guhubuka. Erega mwazanye hano aba bantu batarigeze basahura ingoro cyangwa ngo batuke Imana kazi yacu. Niba rero Demeterio na bagenzi be bafite uwo barega, inkiko ziriho n'abacamanza ntibabuze. Aho niho bagomba kuburanira. Niba hari n'ikindi mufite kubaza, kizatunganywa n'inama rusange, kuko ibyabaye umunsi byatuma turegwa ubugome. Mwumve namwe ko iyi midugararo idafite ishingiro. None se twakwireguza iki?"
Amaze kuvuga atyo asezerera iyo mbaga. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 20. Iyo midugararo irangiye, Pawulo akoranya abigishwa ba Kristo abari mu mutima, maze abasezeraho yerekeza muri Macedonia. Agendera uturere twose tw'iyo ntara, abwira abantu amagambo menshi yo kubakomeza. Hanyuma agera mu Bugereki, ahamara amezi 3. Igihe ashatse gufata ubwato ngo ajye muri Siriya, atahura ko Abayahudi bafite imigambi yo kumugirira nabi, nibwo yiyemeje guhindukira ngo anyure muri Macedonia. Sopateri mwene Piro w'i Bereya aramuherekeza, kimwe na Risitariko na Sekundo b'i Tesaloniki na Gayo w'i Derube na Timoteyo, kandi yaraherekejwe na Tukiko na Tirofimo bo muri Aziya. Abo baratubanjirije badutegerereza i Tirowa. Naho twe iminsi mikuru y'imigati idasembuwe irangiye, dufatira ubwato i Filipi, maze nyuma y'iminsi 3 tubasanga i Tirowa, tuhamara iminsi 7. Buri buke ari icyumweru, ari wo munsi wa mbere, duteranira hamwe ngo dusangire. Pawulo wari uraye ari bugende yigisha abavandimwe, akomeza no kuganira nabo ageza mu gicuku. Mu cyumba cyo mu nzu yo hejuru twari dukoraniyemo hakaga amatara menshi. Umusore umwe witwa Utiko yari yicaye mu idirishya igihe Pawulo yigishaga. Nuko bishyize kera, uwo musore arahunyiza, maze ibitotsi biramutwara, nuko ahanuka mu nzu y'igorofa ya 3, yidimba hasi bahararura uwapfuye. Pawulo aramanuka amwubararaho amufata mu maboko aravuga ati:
"Mwikuka umutima ni muzima."
Birangiye Pawulo asubira mu igorofa afata umugati arawumanyura arafungura. Akomeza kwigisha burinda bucya maze aragenda. Naho uwo musore bamujyana imuhira ari mutaraga amahoro ari yose. Twe dufata ubwato tugenda mbere ya Pawulo twerekeza ahitwa So, aho twajyaga kumuvana. Yari ateganyije kujya yanyuze inzira y'ubutaka. Nuka dusanza So tumushyira mu bwato tujyana imiturene. Bukeye turahava tugera ahateganye n'ikirwa cyitwa Kio. Ku munsi ukurikiyeho turambuka tugera Isamo, maze bukeye bwaho tugera Mileto. Pawulo yari yaragennye gukomezanya n'ubwato atanyuze Fezi kugira ngo adatinda muri Aziya. Yari afite ubwira bwo kugera i Yeruzalemu ngo bishobotse yizihirizeyo umunsi mukuru wa Pentekote. Pawulo ari i Mileto atumiza abakuru b'itorero rya Kristo rya Efezi. Bamugezeho arababwira ati:
"Muzi uko nabanye namwe igihe cyose kuva nagera muri Aziya. Nakoreye nyagasani niyoroshya ku buryo bwose, mu marira no mu bigeragezo naterwaga n'ubugambanyi bw'Abayahudi. Ntacyo nabakinze mu byo nagombaga kubabwira byabagirira akamaro, byose narabibamenyesheje, bigishiriza mu ruhame no mu ngo zanyu. Nihanangirije Abayahudi n'abatari Abayahudi ko bakwiriye kwihana bakagarukira Imana kandi bakemera Umwami wacu Yesu. None ubu ngiye i Yeruzalemu mpaswe na Mwuka. Ibizambongezeyo simbizi. Icyakora muri buri mujyi Mwuka Muziranenge agenda anyemeza ko ingoyi n'amakuba bintegererejeyo. Nyamara ku bwanjye ntacyo bimbwira kubaho cyangwa se gupfa. Icyangombwa ni ugushyika aho dusiganirwa kugera. Nkanonosora umurimo nahawe na Nyagasani Yezu, ari wo gutangaza ubutumwa bwiza bw'ubuntu Imana igira. Nagenze muri mwe ntangaza ibyerekeye ubwami bw'Imana, ariko ubu nzi yuko nta n'umwe muri mwe uzongera kunca iryera. Nicyo gitumye uyu munsi mbemeza ko ndi umwere. Amaraso y'umuntu uwo ari we wese ambarwaho, kuko ntacyo nabakinze cyerekeye imigambi yose y'Imana ngo ndeke kukibamenyesha. Mwite ku mibereho yanyu no ku y'umukumbi wose mwaragijwe na Mwuka Muziranenge. Muragira itorero ry'Imana yaguze amaraso y'umwana wayo. Nzi yuko nimara kugenda impyisi z'ibiwura zizabageramo, ntizibabarira umukumbi w'Imana. No muri mu bwanyu hazaduka abantu bavuga ibifutamye ngo bayobye abigishwa ba Kristo babigaruye. Murabe maso rero, kandi mwibuke ko namaze imyaka itatu ijoro n'amanywa ndatuza kuburira umuntu wese muri mwe birimo n'amarira. Ubu rero mbaragije Nyagasani n'inyigisho zerekeye ubuntu bwe. Niwe ufite ububasha bwo kububaka ubugingo no kubaha ku munani yabikiye abantu bose yagize intore ze. Nta kintu cy'umuntu wese nigeze ndarikira, cyaba feza cyangwa zahabu cyangwa umwambaro. Namwe ubwanyu muzi ko ari aya maboko nakoresheje kugira ngo nimare ubukene mbumare n'abo twari kumwe. Mu byo nakoze byose naberetse ko tugomba gushishikara dutyo kugira ngo tugoboke abatishoboye. Twibuke ibyo Nyagasani Yezu yavuze ati: "Gutanga kuza n'ihirwe kuruta guhabwa."
Pawulo amaze kuvuga atyo, we nabo bari kumwe bose barapfukama arasenga. Bose baraturika bararira, bamugwa ku ijosi baramusoma. Icyabashenguraga cyane nuko yababwiye ko batazongera kumuca iryera. Nuko baramuherekeza bamugeza ku bwato. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 21. Tumaze kubiyaka turagenda dufata ubwato turomboreza twerekeza Ikosi. Bukeye bwaho tugera Irode tuhava tugipatara. Tuhasanga ubundi bwato bwambuka bugana muri Fenisiya, turabwurira buratujyana. Ngo tugera ahareba ikirwa cya Shipure duhita tugana mu majyepfo hacyo twerekeza muri Siriya. Duhagarara Itiri kuko ariho ubwato bwagombaga gupakururira imitwaro. Tuhasanze abigishwa ba Kristo tuhamara iminsi 7. Bo bayobowe na Mwuka babwira Pawulo kutajya i Yeruzalemu. Nyamara iyo minsi irangiye turahava dukomeza urugendo. Bose hamwe n'abagore n'abana babo baraduherekeza, baturenza umugi, maze dupfukama ku nkombe y'inyanja turasenga. Nuko dusezeranaho twe twurira ubwato, naho bo basubira iwabo. Dukomeza urugendo rwacu tuvuye i Tiri, twururukira i Putolemayida, turamutsa abavandimwe baho, dusibira iwabo umunsi umwe. Bukeye turahava tujya i Kayisariya kwa Filipo, wari ushinzwe kwamamaza ubutumwa bwiza, akaba umwe muri babandi barindwi turahaguma. Yari afite abakobwa bane b'abari bahanuraga. Tuhamaze iminsi, umuhanuzi umwe witwa Gabo arahinguka aturutse muri Yudeya. Aza aho turi, afata umukandara wa Pawulo awibohesha amaguru n'amaboko, aravuga ati:
Mwuka Muziranenge aravuze ngo, uko niko nyiri uyu mukandara Abayahudi bazamubohera i Yeruzalemu, maze bamugabize abanyamahanga.
Tubyumvise twe n'abantu bari bahari, twinyinga Pawulo ngo ye kujya i Yeruzalemu. Ariko Pawulo arasubiza ati:
Niki gitumye murira kwibyo ari ukunshengura? Siniteguye kuboherwa i Yeruzalemu byonyine, ahubwo niteguye no kugwayo mporwa Nyagasani Yezu.
Tutabashije kubimwemeza, turamwihorera tugira tuti:
Ibyo Nyagasani ashaka bibi.
Iyo minsi ishize duhambira ibintu tujya i Yeruzalemu. Bamwe mu bigishwa ba Kristo b'i Kayisariya baraduherekeza, badushakira icumbi kwa Munasoni wakomotse muri Shipure, wabaye umwigishwa kuva kera. Tugeze i Yeruzalemu, abavandimwe baho batwakirana ubwuzu. Bukeye bwaho, Pawulo ajyana natwe kwa Yakobo, n'abakuru b'umuryango wa Kristo bose bari bahari. Pawulo arabaramutsa, abatekerereza ku buryo burambuye iby'Imana yamukoresheje mu banyamahanga. Ngo babyumve, bahita basingiza Imana, nuko babwira Pawulo bati:
Muvandimwe, urabona ukuntu Abayahudi bemeye Yezu ari ibihumbi byinshi, kandi dore bose barwanira ishyaka amategeko. Ariko rero babwiwe ko wigisha Abayahudi bose batuye mu mahanga kuzinduka inyigisho za Musa, ngo be kujya batuma abana babo bakebwa cyangwa ngo bakurikize imihango yacu. Biragenda bite rero ko batabura kumva ko waje? Noneho ukore ibyo tukubwira. Dore dufite abagabo bane muri twe bahize umuhigo. Ubajyane, ufatanye nabo umuhango wo kwisukura, kandi ubishyurira amafaranga ngo babone kogoshwa. Bityo abantu bose bazamenya ko ibyo bakumviseho bidafite ishingiro, ahubwo yuko nawe ubwawe ujya witondera ayo mategeko. Naho kubyerekeye abemeye Kristo bo mu mahanga, twamaze kubohereza urwandiko rw'ibyo twemeje. Twababwiye kwirinda kurya ibyatuwe ibigirwamana, no kunywa amaraso, no kurya inyama z'ibinizwe, kandi ngo birinde ubusambanyi.
Bukeye Pawulo ajyana ba bagabo bane, maze atangira umuhango wo kwisukura ari kumwe nabo, nyuma ajya mu rugo rw'ingoro y'Imana kwemeza igihe iminsi yo kwisukura izarangirira, ari cyo cyo gutanga ituro kuri buri muntu muri bo. Ya minsi irindwi iri hafi kurangira, Abayahudi bamwe bo mu ntara ya Aziya ngo babone Pawulo mu rugo rw'ingoro y'Imana, bahita batera imvururu muri rubanda, maze bafata Pawulo barangurura amajwi bati:
Yemwe b'Isiraheli, nimutabare! Uyu ni wa muntu ugenda hose yigisha abantu bose aturwanya twebwe Abisiraheli, arwanya n'amategeko ataretse n'iyi ngoro, ndetse yinjije n'abanyamahanga mu rugo rw'ingoro ngo ahumanye aha hantu heguriwe Imana.
Icyatumye bavuga batyo nuko bari babonye Pawulo mu mugi ari kumwe na Tirofimo wa Efezi, bagakeka ko yamuzanye mu rugo rw'ingoro y'Imana. Umugi wose uravurungana, abantu baza biruka baturuka impande zose, bafata Pawulo baramukurubana, bamuvana mu rugo rw'ingoro, bahita bakinga inzugi zayo. Igihe igitero cyageragezaga kumwica, inkuru bayasakaye kuri komanda w'abasirikare b'Abanyaroma yuko umugi wa Yeruzalemu wose wavurunganye. Muri ako kanya bafata abasirikare hamwe n'abatware babo, amanuka yiruka agana kuri icyo gitero cy'abantu ngo babone komanda n'abasirikare be, bahita bareka gukubita Pawulo. Maze komanda araza afata Pawulo ategeka ko bamubohesha iminyururu ibiri. Hanyuma arabaza ati: Uyu muntu ninde kandi yakoze iki? Rubanda barasakabaka, bamwe bavuga kimwe abandi ikindi. Komanda ntiyabasha kugira icyo amenya kubera urusaku, niko gutegeka abasirikare kujyana Pawulo mu kigo cyabo. Bamugejeje ku ngazi z'amabuye, abasirikare baramuterura babitewe n'ukuntu rubanda bari barubiye. Ikivunge cy'abantu benshi kimuhombokaho, basakabaka bati:
Ntakabe!
Igihe bagiye kumwinjiza mu kigo cy'abasirikare, Pawulo abaza komanda ati,
"Mbese wanyemerera kugira icyo nkubwira?"
Aramusubiza ati,
"Uzi Kigereki se? Aho si wowe wa munyamisiri wateje imyivumbagatanyo hambere aha, ukajyana abantu 400 b'inyeshyamba mu butayu?"
Pawulo niko gusubiza ati,
"Jyewe ndi Umuyahudi ukomoka i Tarisi, umujyi w'ikirangirire wo muri Silisiya. Ndakwinginze ureke ngire icyo mbwira ababene wacu."
Komanda aramwemerera. Nuko Pawulo ahagarara ku ngazi, arambura ukuboko ngo abacecekeshe abantu bose ngo ce, maze ababwira mu Giheburayi ati, Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 22.
Bavandimwe namwe babyeyi, nimwumve uko niregura.
Ngo bumva avuze mu Giheburayi barushaho guceceka. Nuko ati,
"Ndi Umuyahudi ukomoka i Tarisi muri Silisiya, ariko narerewe muri uyu murwa wa Yeruzalemu. Nigiye kuri Gamaliyeli anyigisha amategeko ya basogokuruza ayakuye ruhande, kandi ndwanira Imana ishyaka nk'uko namwe muri rwano uyu munsi. Natoteje abantu bayobotse iyi nzira ya Yesu kugeza ubwo mbica. Naboshye abagabo n'abagore mbashyira muri gereza. Umutambyi mukuru n'abakuru b'imiryango nibo ntanzeho abagabo, ndetse bampaye n'inzandiko nshyikiriza abavandimwe bacu b'i Damasi. Maze njya gufata abaho ngo mbabohe mbazaniye Yeruzalemu bahanwe. Nuko ku manywa y'ihangu ndi hafi kugera i Damasi, ntungurwa n'umucyo mwinshi uvuye mu ijuru urangota. Nikubita hasi maze numva ijwi ryumbaza ati, Sawuli, Sawuli, untotereza iki?" Ndasubiza nti, "Uri inde Nyagasani?" Arambwira ati, "Ndi Yesu w'i Nazareti uwutoteza." Abantu twari kumwe babonye umucyo ariko ntibumva ijwi ry'uwo twavuganaga. Ndabaza nti, "Nyagasani, nkora iki?" Niko kunsubiza ati, "Haguruka ujye i Damasi. Aho niho bazakubwira iby'Imana yakugeneye gukora byose, kubera ko wa mucyo ukomeye wampumye amaso, abo twari kumwe bagombye kundandata bangize i Damasi. Muri uwo mujyi hari umugabo akitwa Ananiya. Yari umuntu wubaha Imana akurikije amategeko yacu, kandi agashimwa n'Abayahudi bose bari bahatuye. Aransanga, ampagarara iruhande, arambwira ati, Sawuli, muvandimwe, humuka." Ako kanya ndahumuka ndamubona. Nuko aravuga ati, "Imana ya basogokuruza yamaze kugutoranya ngo umenye ibyo ishaka, ubone na ya ntungane Yesu, uniyumvira ijambo riva mu kanwa kayo, kuko uzayibera umugabo ngo ubwire abantu bose ibyo wabonye n'ibyo wumvise. None se kandi utegereje iki? Haguruka wambaze Nyagasani, ubatizwe, uhagirwe ibyaha byawe." Nuko ngaruka i Yeruzalemu, maze igihe ndi mu rugo rw'ingoro y'Imana nsenga, ndabonekerwa, mbona Nyagasani ambwira ati, "Ihutire kuva i Yeruzalemu, kuko abaho batazemera ibyo uhamya binyerekeyeho." Ndasubiza nti, "Nyagasani, bazi ko najyaga mu nsengero zose ngafunga nkanakubita bakwemera, ndetse n'igihe Stefano wahamyaga ibyawe yicwaga, nanjye nari impari, nshyigikiye icyo gikorwa, ndetse ndinda n'imyambaro y'abamwicaga." Nyagasani arambwira ati, "Genda, kuko nzagutuma kubo mu mahanga ya kure."
Bagumya kumutega amatwi kugeza ubwo avuze iryo jambo, niko kurangurura amajwi bati,
"Uwo mugabo nimumwica, ntakabeho."
Igihe bariho basakabaka bazunguza imyitero yabo ari nako batumura umukungugu mu kirere, komanda w'abasirikari ategeka ko bajyana Pawulo mu kigo cyabo, ababwira kumukubita ibiboko ngo yemere kuvuga icyaha cyatumye abantu bamuha induru. Igihe babohaga Pawulo kugira ngo bamukubite, abaza umukapiteni wari uhagaze hati,
"Mbese umuntu ufite ubwenegihugu bw'Umunyaroma mwemererwa kumukubita kandi ataratsindwa n'urubanza?"
Uwo mukapiteni abyumvise asanga komanda aramubaza ati,
"Murabigenza mute kuriya muntu ngo afite ubwenegihugu bw'Umunyaroma?"
Komanda asanga Pawulo aramubaza ati,
"Mbwira, koko se ufite ubwenegihugu bw'Umunyaroma?"
Nawe ati,
"Ndabufite."
Komanda aravuga ati,
"Jyewe nishyuye amafaranga menshi kugira ngo mpabwe ubwenegihugu.
Pawulo ati:
"Jyewe narabuvukanye."
Ako kanya abari bagiye kumukubita barigendera. Komanda nawe agira ubwoba, amaze kumenya ko Pawulo ari umunyaroma, none akaba yamushyize ku ngoyi. Bukeye bwaho, komanda ashatse kumenya neza impamvu Abayahudi barega Pawulo, amukura ku ngoyi, maze ategeka ko abakuru bo mu batambyi baterana, hamwe n'abajyanama bose b'urukiko rw'ikirenga. Hanyuma azana Pawulo, amuhagarika imbere yabo. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 23. Pawulo ahanga amaso abagize urukiko rw'ikirenga, maze aravuga ati:
"Bavandimwe, kugeza uyu munsi nta kibi umutima undega imbere y'Imana."
Ananiya umutambyi mukuru ategeka abari bahagaze iruhande rwa Pawulo kumukubita ku munwa. Pawulo aramubwira ati:
"Nawe Imana irakagukubita wa rukuta rusize ingwawe. Ubonye ngo wicazwe no kuncira urubanza ukurikije amategeko, maze ukanyuranya nayo utegeka ko bankubita."
Abari bahagaze iruhande rwe baravuga bati:
"Ese uratuka umutambyi mukuru w'Imana?"
Pawulo arabasubiza ati:
"Bavandimwe, ntabwo nari nzi ko ari umutambyi mukuru, kuko ibyanditswe bigira biti: ntukavuge nawe umutware w'ubwoko bwawe."
Pawulo amenye ko bamwe muri bari abasaduseyi, abandi ari abafarizayi, niko kuvugira imbere y'urukiko aranguruye ati:
"Bavandimwe, ndi umufarizayi, nkomoka mu bafarizayi. Icyatumye nshyirwa mu rubanza, ndahorwa ko niringira yuko abapfuye bazazuka."
Avuze atyo, habyuka impaka hagati y'abafarizayi n'abasaduseyi, maze iyo nteko yisubiranamo. Abasaduseyi bavugaga ko abapfuye batazazuka, ntibemere ko habaho abamarayika cyangwa izindi ngabo zo mu ijuru. Ibiramambu, abafarizayi bakemera ibyo byose. Haba urusaku rwinshi, bamwe bo mu bigishamategeko bo mu ishyaka ry'abafarizayi barabihagurukira bati:
"Nta kibi tubonye kuri uyu muntu. Ahari aho umumarayika cyangwa indi ntumwa yo mu ijuru yavuganye nawe koko."
Haba intonganya zikaze, ku buryo komanda yatinye ko bari butanyaguze Pawulo. Nicyo cyatumye ategeka abasirikare be ngo bamanuke bamuvane muri abo bantu, bamujyane mu kigo cy'abasirikare. Mu ijoro rikurikiyeho, nyagasani abonekera Pawulo aramubwira ati:
"Komera, nk'uko wabaye umugabo ugamye ibya Yeruzalemu, niko ugomba no kubihamya i Roma."
Bukeye mu gitondo, Abayahudi bamwe bahuza inama, barahira ko batazagira icyo barya cyangwa ngo banywe batabanje kwica Pawulo. Abari bahuje uwo mugambi bari abantu barenga 40. Basanga abakuru bo mu batambyi n'abakuru b'imiryango barababwira bati:
"Twarahiye twivuma ko tutazagira icyo dukoza mu kanwa tutabanje kwica Pawulo. None rero, mwebwe n'abagize urukiko rw'ikirenga, nimutume kuri komanda mumusabe kubazanira Pawulo. Musa nkaho mufite ibindi mwifuza kumenya kuri we. Natwe rero turaba twiteguye kumwica atarahagera."
Mwishywa wa Pawulo yumvise ubwo bugambanyi, niko kwinjira mu kigo cy'abasirikare abibwira Pawulo. Nawe ahamagara umwe mu bakapiteni aramubwira ati:
"Geza uyu musore kwa komanda, kuko hari icyo ashaka kumumenyesha."
Nuko aramujyana amushyikiriza komanda aravuga ati:
"Imbohe Pawulo yantumiye ansaba kubazanira uyu musore ngo afite icyo ashaka kubamenyesha."
Komanda niko kumufata ukuboko amujyana ahiherereye aramubaza ati:
"Niki ushaka kumenyesha?"
Aramubwira ati:
"Abayahudi biyemeje kubasaba ngo ejo muzabazanire Pawulo mu rukiko, bitwaje ko hari ibindi bifuza kumenya kuri we. Ntimuzamubahe rero, kuko abantu barenga 40 bo muri bo bamwubikiye. Barahiye ko batazagira icyo barya cyangwa ngo banywe batabanje kumwica. Ubu bategereje ko muri bukore icyo babasabye."
Komanda yihanangiriza uwo musore ati:
"Ntugire umuntu n'umwe uhingukiriza ibyo umenyesheje."
Maze aramusezerera. Nuko komanda ahamagara abakapiteni babiri arababwira ati:
"Nimutegure abasirikari 200 bo kujya i Kayizariya, n'abahetswe n'amafarasi 70, n'izindi ngabo 200 zitwaje amacumu, maze bahaguruke i 3 PM. Mutegure n'amafarasi yo guheka Pawulo, bamushyikirize umutegetsi Feliki
nta kimuhuganyije."
Maze komanda yandika urwandiko ruteye rutya:
"Jyewe Kilawudiyo Lusiya, ndabaramutsa nyakubahwa mutware Feliki. Uyu muntu yafashwe n'Abayahudi biyemeza kumwica. nuko menye ko afite ubwenegihugu bw'umunyaroma, mpururana n'abasirikari ndamugoboka. Nashatse kumenya icyo bamurega, mujyana imbere y'abanyarukiko rwabo. Uretse ko bamurega ibyerekeye amategeko yabo, nasanze ntacyo yakoze cyo kumwicisha, habe n'icyo gutuma ashyirwa ku ngoyi. Maze menye ko Abayahudi bamuciriye igico, niyemeza kumuboherereza. Nuko ntumiza abamurega ngo bazabagezeho ibirego.
Nuko abasirikare bakora uko bategetswe, bajyana Pawulo muri iryo joro bamugeza mu mujyi wa Antipatiri. Bukeye bwaho abasirikare bagenza amaguru basubira mu kigo cyabo i Yerusalemu, naho abahetswe n'amafarasi bakomeza kujyana Pawulo. Bageze i Kayisariya baha umutegetsi Feleki urwandiko, banamushyikiriza Pawulo. Feleki yamaze gusoma urwandiko, abaza Pawulo intara akomokamo. Amenye ko akomoka muri Silisiya, aramubwira ati,
nzaba numva ibyawe abakurega nibamara kuza.
Nuko ategeka ko barindira Pawulo mu ngoro ya Herodi. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 24. Iminsi itanu ishize, umutambyi mukuru Ananiya agera i Kayisariya ari kumwe na bamwe mu bakuru b'imiryango y'Abayahudi n'uwo kubaburanira witwaga Terituro. Basanga umutegetsi Feleki, bamuregera Pawulo. Pawulo baramuhamagara, maze Terituro atangira kumurega ati,
nyakubahwa Feleki, aya mahoro menshi dufite ni mwebwe tuyakesha, kandi uguteganya kwanyu niko dukesha kuvugurura imitegekere y'igihugu cyacu. Aho turi hose ntidusiba kubyakiriza yombi, tubibashimira cyane. Ariko kugira ngo ntabatwarire igihe, ndabasaba ngo mutwihanganire nk'uko mubisanganywe, mwumve ibyo dufite kubabwira muri make. Uyu muntu twasanze ari macinya, acumba urugomo mu Bayahudi bo ku isi yose, kandi ni umuntu w'imena mu gice cyadutse cy'Abanyanazareti, ndetse yagerageje guhumanya ingoro y'Imana. Nicyo cyatumye tumufata, twashatse kumucira urubanza ruhuje n'amategeko yacu. Nyamara komanda Rusiya araza amutwaka byo kuturusha amaboko, maze ategeka abamuregaga kubasanga. Mumwibarije, mushobora kumenya neza ko tutamubeshyera.
Abayahudi nabo baryungamo, bemeza yuko ibyo byose ari ukuri. Umutegetsi Feleki arembuza Pawulo amuha ijambo. Pawulo niko kugira ati,
nzi yuko umaze imyaka myinshi ucira imanza abaturage b'iki gihugu, niyo mpamvu nishimiye kwiregura imbere yawe. Nk'uko ushobora kubyigenzurira, iminsi ntirarenga 12 kuva aho ngiri i Yerusalemu njyanywe no gusenga Imana. Abayahudi ntibigeze basanga hari uwo tujya impaka mu rugo rw'ingoro y'Imana, cyangwa se ngo basange nteza imvururu mu bantu, haba mu nsengero cyangwa se mu murwa ahariho hose. Nta nubwo yewe bashobora kukubonera ibimenyetso by'ibyo ubu bandega. Nyamara icyo niyemerera imbere yawe ni uko nkorera Imana ya basogokuruza, nkaba ngendera mu nzira ababitiye ubuyobe. Nemera rwose ibyanditswe byose mu mategeko no mu bitabo by'abahanuzi. Mpuje n'abakwiringira Imana ko abantu bose bazazurwa, uhereye ku ntungane ukageza ku bahemu. Nicyo gituma iteka nihatira kugira umutima utandega ikibi imbere y'Imana n'abantu. Namaze imyaka myinshi mu mahanga, hanyuma ngaruka i Yerusalemu nzaniye abantu bacu imfashanyo z'abakene n'amaturo yo gutura Imana. Nkiri muri ibyo, bansanga mu rugo rw'ingoro y'Imana maze kwisukura. Nta bantu benshi turi kumwe, nta n'urusaku. Ariko hari Abayahudi bamwe bo mu ntara ya Aziya bari bahari, nibo bari bakwiriye kuza kukundegaho iyo bambonaho ikibi. Cyangwa se aba bantu nibavuga icyaha bansanganye igihe nari mpagaze mu rukiko rw'ikirenga, uretse iri jambo navugiye muri bo ndanguruye nti, ubu munshyize mu rubanza kuko nemera ko abapfuye bazazuka.
Nuko Feleki wari uzi neza iby'inzira ya Yezu asibiza urubanza avuga ati,
komanda Rusiya naza nibwo nzarangiza ibyanyu.
Ategeka umukapiteni kuba afunze Pawulo, ariko ngo areke yishyire yizane, kandi ngo ye kubuza inshuti ze kumuha icyo akeneye. Hashize iminsi, Feleki azana n'umugore we Durusira w'Umuyahudikazi, atumira Pawulo maze amutega amatwi ngo amubwire kwemera Kristo Yesu icyo ari cyo. Igihe Pawulo asobanuye ibyerekeye imibereho itunganye no kumenya kwifata, n'umunsi Imana izaciraho imanza, Felicia agira ubwoba maze aravuga ati:
"Ba ugereje aho wigendere, ninongera kubona igihe nzagutumira."
Icyakora kandi yiringiraga ko Pawulo azamuha ruswa, niyo mpamvu yahoraga mutumira kenshi ngo baganire. Imyaka ibiri ishize, umutegetsi Felicia asimburwa na Porukiyo Fesito, maze Felicia ashatse kunezeza Abayahudi asiga Pawulo ku ngoyi. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 25. Fesito amaze iminsi itatu ageze mu butware bwe, ava i Kayisariya ajya i Yeruzalemu. Abatambyi bakuru n'abandi bakuru b'Abayahudi bamuregera Pawulo, binginga Fesito kubagirira neza ngo amutumire azi Yeruzalemu, kuko bari biteguye kumwubikira ngo bamutsinde mu nzira. Nuko Fesito arabasubiza ati:
"Pawulo azagumya gufungirwa i Kayisariya, nanjye nzajyayo vuba. Kandi muzareke tujyaneyo n'abakuru muri mwe, maze abarege uwo muntu niba hari ikibi yakoze."
Fesito amara iminsi itarenze 8 cyangwa 10 i Yeruzalemu, maze asubira i Kayisariya. Buke yajya mu rukiko ategeka ko bazana Pawulo. Ahageze, Abayahudi bavuye i Yeruzalemu baramukikiza, maze batangira kumurega ibirego byinshi kandi bikomeye, batabasha kubonera ibimenyetso. Nuko Pawulo ariregura ati:
"Nta cyaha nakoze, haba ku mategeko y'Abayahudi cyangwa ku ngoro y'Imana cyangwa se ku mwami w'i Roma."
Ariko Fesito ashatse kwikundisha Abayahudi, abaza Pawulo ati:
"Mbese urashaka kujya i Yeruzalemu ngo mbe ariho nkemurira urubanza rw'ibi bakurega?"
Pawulo aramusubiza ati:
"Hano ndi ni mu rukiko rw'umwami w'i Roma, niho nkwiriye gucirirwa urubanza. Ntacyo nafudikiye Abayahudi, nawe urabizi neza. Niba narishe amategeko cyangwa se niba narakoze icyaha cyanyicisha, sinanga gupfa. Ariko rero niba nta na kimwe nakoze mu by'aba bandega, nta muntu ushobora kubangabiza. Njuririye umwami w'i Roma."
Nuko Fesito amaze kuvugana n'abajyanama be, aramusubiza ati:
"Ubwo ujuririye umwami w'i Roma, uzamusanga."
Hashize iminsi, umwami Agripa na Berenike bajya i Kayisariya kuramutsa Fesito. Bahamaze iminsi, Fesito atekerereza umwami bya Pawulo agira ati:
"Hari umugabo Felicia yasize afunze, maze ngeze i Yeruzalemu, abatambyi bakuru n'abakuru b'imiryango y'Abayahudi baramundegera, bansaba kumucira iteka. Ariko mbasubiza ko atari umuco w'Abanyaroma gucira umuntu iteka atabanje guhangana n'abamurega ngo yiregure. Igihe nazaga twarazaniranye, maze sinakerereza urubanza. Bwarakeye mpita njya mu rukiko mpamagaza uwo muntu. Abamuregaga bahagurutse ntibagira ikirego na kimwe bamurega mu bibi nakekaga, ahubwo bari bafite ibyo bapfa nawe byerekeye idini yabo n'umuntu witwa Yesu wapfuye. Pawulo we akemeza ko ariho. Bitewe n'uko ntabashije kumenya uko nasuzuma izo mpaka zabo, niko kubaza Pawulo ko yakunda kujya i Yeruzalemu ngo aburanireyo ibyo bamurega. Maze Pawulo ahita ajurira ashaka ko ibye bizarangizwa na nyir'icyubahiro umwami w'i Roma. Nibwo ntegetse ko afungwa kugeza ubwo nzamwohereza ku mwami."
Agripa niko kubwira Fesito ati:
"Nanjye nakunda kwiyumvira uwo muntu."
Nawe ati:
"Ejo uzamwumva."
Nuko bukeye Agripa na Berenike binjirana ishema ryinshi mu rukiko, bashagawe n'abasirikare bakuru n'abagabo b'ibikomerezwa bo muri uwo mugi. Fesito ategeka ko bazana Pawulo, maze Fesito aravuga ati:
"Mwami Agripa, namwe mwese abari hano, uyu muntu mureba aha niwe Abayahudi bose bino n'ab'i Yeruzalemu bandegeye basakabaka, bavuga ko adakwiriye kubaho. Ariko nasanze ari nta kintu yakoze gikwiriye kumwicisha. Kandi kubera ko nawe yajuriye nyir'icyubahiro, niyemeza kumwohereza i Roma. Icyakora nta kirego na kimwe cy'ukuri mbonye nakwandikira umwami w'i Roma. Ngicyo igitumye muzana imbere yanyu, cyane cyane imbere yawe mwami Agripa, kugira ngo nimumara kumubaza mbone icyo nandika. Kuko nasanze ntacyo bivuze kohereza umuntu w'imfungwa ntagaragaje neza icyo aregwa."
Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 26. Nuko Agripa abwira Pawulo ati:
"Ngaho iregure."
Pawulo arambura ukuboko atangira kwiregura ati:
"Mwami Agripa, nshimishijwe no kuba ndi imbere yawe uyu munsi ngo niregure ku by'Abayahudi bandeze byose, cyane cyane kuko usanzwe uzi neza imico y'Abayahudi n'ibyo bajyaho impaka. Nicyo gitumye ngusaba ngo wihanganire kunyumva. Abayahudi bose bazi imibereho yanjye uhereye mu buto bwanjye, kuva mbere mba mu gihugu cyacu ndetse n'igihe nari i Yerusalemu. Banzi kuva kera babishatse, bashobora guhamya ko nahoze ndi umufarizayi, ni ukuvuga uwo mu ishyaka ry'abakurikiza idini yacu ku buryo bukataje. None ubu ndaregwa ko nizera iby'Imana yasezeraniye ba sogokuruza. Iryo sezerano ni ryo imiryango yacu 12 ikomoka kuri Isirayeli yizera kuzahabwa. Hari nacyo gituma ashishikarira gusenga Imana ijoro n'amanywa. None nyagasani, kwizera iryo sezerano nibyo Abayahudi bandega. Kuki mwihandagaza muvuga muti ntibishoboka ko Imana yazura abapfuye? Nanjye ubwanjye natekerezaga ko ngomba kurwanya ibya Yesu w'i Nazareti uko nshoboye kose. Ni nabyo nakoze i Yerusalemu, benshi mu ntore z'Imana nabashyize muri gereza mpawe uburenganzira n'abakuru bo mu batambyi, kandi n'igihe babaga baciriwe urwo gupfa narabishyigikiraga. Kenshi mu nsengero zose nabahanishaga bikomeye, nkabahatira no gutuka Kristo, nakabyaga kubarakarira ku buryo mbatoteza kugeza no mu migi yo mu mahanga. Nicyo cyatumye njya i Damasi, abatambyi bakuru bampaye uburenganzira n'amabwiriza ndi mu nzira nyagasani ku manywa y'ihangu ngo ngire ntyambona umucyo uturutse mu ijuru ukaze kuruta uw'izuba urangota kimwe n'abo twagendanaga. Twese twikubita hasi maze numva ijwi ryumbwira mu giheburayi ati, Sawuli Sawuli urantotereza iki? Uribabariza ubusa, ntandi urirwana n'ingoma. Nuko ndabaza nti uri nde nyagasani? Nawe aransubiza ati, ndi Yesu utoteza. Ariko byuko uhagarare, igituma nkubonekeye ni ukugira ngo nkugire umugaragu wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye kuri jye, kimwe n'ibyo nzakwereka. Nzagutabara ngukize Abayahudi n'abanyamahanga ngutumyeho. Ngutumye kubahumura amaso ngo ubahindure bave mu mwijima bagere mu mucyo, bave no mu bushobozi bwa Satani bagarukire Imana, kugira ngo nibanyemera bababarirwe ibyaha kandi bahabwe ku munani wagenewe abantu Imana yagize intore zayo. Kubera iyo mpamvu, Mwami Agripa, ntacyari kumbuza kumvira ibyo neretswe biturutse mu ijuru. Nuko mbanziriza i Damasi maze ngera i Yerusalemu no mu ntara yose ya Yudeya ndetse no mu yandi mahanga, nemeza abaho bose kwihana ngo bahindukirire Imana maze bakora ibikwiranye no kwihana. Nicyo cyatumye Abayahudi bamfata igihe nari mu rugo rw'ingoro y'Imana bakagerageza kunyica. No kugeza uyu munsi Imana iracyantabara, nkaba mpagaritswe aha no kubyemeza aboroheje n'abakomeye. Nta bindi mvuga bitari iby'abahanuzi na Musa bavuze ko bizaba, ko Kristo yagombaga kubabazwa agapfa maze akaba ubimburiye abandi kuzuka akava mu bapfuye ngo atangaze ko ari we rumuri rumurikira Abayahudi ndetse n'amahanga yose.
Pawulo amaze kwiregura atyo, Fesito ariyamira ati,
Pawulo wasaze, wize byinshi none biragushajije.
Pawulo aramusubiza ati,
nyakubahwa Fesito, sindi umusazi, ahubwo ibyo mvuga ni iby'ukuri kandi ni iby'umuntu ushyira mu gaciro. Ibyo byose Umwami Agripa arabizi, ni nacyo kintera kumubwira ntishisha. Ndemeza ko nta na kimwe muri ibyo atazi, kuko bitakozwe rwihishwa. Mwami Agripa, mbese wemera ibyanditswe n'abahanuzi? Nzi kubyemera.
Nuko Agripa abwira Pawulo ati,
mbese uragira ngo muri aka kanya gato unyemeze kuba umukristo?
Pawulo aramusubiza ati,
kaba ari akanya gato cyangwa kanini, ndasaba Imana ngo uretse wowe gusa ahubwo n'abanyumva none mwese mumere nkanjye ukuyeho izi ngoyi ndiho gusa.
Umwami n'umutegetsi Fesito na Berenike n'abandi bari bicaranye nabo barahaguruka. Bagitirimukaho baravuga bati,
uyu muntu nta cyaha yakoze cyo kumwicisha, habe n'icyo kumufungisha.
Maze Agiripa abwira Fesito ati,
uyu muntu yajyaga kurekurwa iyo atajuririra umwami w'i Roma.
Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 27. Bamaze kwemeza ko dufata ubwato tukajya mu Butaliyani, bashinga Pawulo n'izindi mbohe umukapiteni witwa Yuri wo mu mutwe w'abasirikare bita uw'umwami w'i Roma. Twurira ubwato buvuye Duramiti bwari bugiye kujya mu byambu byo mu ntara ya Aziya, nuko turagenda tujyana na Risitariko ukomoka i Tesaloniki muri Macedonia. Bukeye duhagarara Sidoni, Yuri agirira Pawulo neza, amurusa rwo gusura inshuti ze kugira ngo zimuhe icyo akeneye. Tuvuye aho tugenda dukikiye ikirwa cya Shipure ku buryo kidukingira umuyaga waduturukaga imbere. Tuhavuye tunyura mu nyanja ihereranye n'intara ya Silisiya na Pamfiliya, maze turambuka turasuka Mira ho mu ntara yitwa Lisiya. Aho ngaho umukapiteni ahabona ubundi bwato buturutse Alegisandiriya bujya mu Butaliyani, nuko arabutwuriza. Tumara iminsi itari mike tugenda buhoro, tugera ahateganye n'umujyi w'Ikinida bitugoye. Umuyaga utubujije gukomeza, nibwo dukikiye ikirwa cya Kireti ahateganye na Salumoni kugira ngo kidukingire umuyaga. Tumaze kuhakikira bituruhije, tugera ku cyambu cyitwa Myaro Myiza hafi y'umujyi wa Lasaya. Turahatinda ndetse turenze umunsi w'Abayahudi wo kwigomwa kurya, ku buryo gukomeza urugendo mu bwato kwari ukwigerezaho. Pawulo niko kubaburira ati,
mwabagabo mwe, ndabona uru rugendo rurimo ingorane. Ubwato kimwe n'imitwaro buhetse bizangirika. Si ibyo gusa, natwe bishobora kuduhitana.
Ariko umukapiteni aho kwita ku cyo Pawulo avuga, akurikiza inama y'umutware w'abasare na nyir'ubwato. Icyo cyambu nticyari kiboneye ku buryo bari kuhamara amezi y'imbeho n'umuyaga. Nicyo cyatumye benshi bahuza inama yo kuvayo, biringira kugera ahitwa Fenike ngo baharangirize ayo mezi y'imbeho. Fenike ni icyambo cyo muri Kireti cyerekeje aho imiyaga ituruka, uwo mu majyepfo y'uburasirazuba n'uwo mu majyaruguru y'uburengerazuba. Bumvise umuyaga woroshye uva mu majyepfo utangiye guhuha, bibwira ko bashyikiriye icyo bashakaga, niko kuzitura ubwato bagenda bakikiye ikirwa cya Kireti ahegereye inkombe. Ariko bidatinze ishuheri y'umuyaga witwa majyaruguru y'uburasirazuba itangira guhuha ituruka ku kirwa, ikubita ubwato bananirwa kuyirwanya, niko kubureka bugiye umuyaga ushaka. Igihe twanyuraga mu majyepfo y'akarwa kitwa Kawuda, twabonye aho twikinga umuyaga kanya gato. Aho niho twashoboye kwiyegereza akato kaziritse ku bwato bwacu, ariko bituruhije. Abasare barakuriza bagashyira mu bwato, maze bazengurutse ubwato imigozi ikomeye barabuhambira ngo butajegajega. Niko kurekurira mu mazi nyigasiga bwato kugira ngo bugende buhoro. Ibyo babitewe no gutinya kurigita mu musenyi usaya ahagana ku nkombe za Libiya. Nuko ubwato butwarwa n'umuyaga. Dukomeza guteraganwa bikomeye n'inkubi y'umuyaga, ku buryo bukeye bwaho batangiye kuroha mu nyanja imitwaro ubwato bwari bwikoreye ngo bwe kuremererwa. Ku munsi wa gatatu abasare ubwabo bafata ibikoresho by'ubwato nabyo barabiroha. Twamaze iminsi myinshi tutareba izuba n'inyenyeri, umuyaga n'umuhengeri bikomeza guhorera kugeza ubwo tutari twiringiye ko hari ubasha kurokoka. Bari bamaze iminsi batarya. Pawulo niko guhagarara hagati yabo arababwira ati,
mwabagabo mwe, byajyaga kuba byiza iyo muza kunyumva. Ntimuve muri Kireti, ntimwari kugera muri aya makuba no guhomba ibintu bingana bityo. Ariko ubu bwo ndabagira inama yatuma musubiza umutima mu nda, kuko ari nta n'umwe muri mwe uzagira icyaba keretse ubwato. Iri joro nabonekewe n'umumarayika w'Imana niyeguriye kandi nkorera, arambwira ati, Pawulo witinya, ni ngombwa kugera imbere y'umwami w'i Roma, kandi dore Imana ikugiriye neza, igusezeranyije kugukiza wowe n'aba bose mufatanyije urugendo. Kubera iyo mpamvu rero, mwabagabo mwe, nimukomere, nizeye Imana, bizaba nk'uko nabibwiwe. Icyakora hari ikirwa ubwato buzagomba kudusukaho.
Mu ijoro rya 14, igihe tugitwarwa n'imbaraga z'umuyaga mu nyanja ya Mediterane rwagati, nko mu gicuku, abasare bibwira ko bari hafi kugera imusozi. Bamanurira mu mazi umugozi uzuritseho icyuma ngo bapime ko hareshya, basanga ari metero 37 z'ubujyakuzimu. Ngo bicumeho gato, bongera gupima, babona ari metero 28. Batinya ko ubwato bwasekura ku ntaza, niko kumanurira mu mazi ibitsika bwato 4 by'ibyuma bifashwe n'imigozi ngo ahari byafata hasi bikabuhagarika, maze basaba Imana ko bucya vuba. Abasare biyemeza gucika, niko gusubiza mu mazi ka kato, bitwaje ko bagiye kurekurira mu mazi ibindi byo guhagarika ubwato. Pawulo niko kubwira umukapiteni n'abasirikare bati,
aba ni bataguma mu bwato, mwebwe ntimushobora kurokoka.
Abasirikare bahita batema imigozi iziritse ko kato, barakareka, amazi aragatwara. Bujya gucya, Pawulo abasaba bose kugira icyo bafungura, agira ati,
dore uyu ni umunsi wa 14 muhangayitse ntacyo mukoza kumuntu. Ndabasabye rero nimufungure ngo mubone kubaho. Erega nta n'umwe muri mwe uzagira icyaba, habe no gupfuka agasatsi na kamwe.
Amaze kuvuga atyo, afata umugati ashimira Imana imbere yabo bose, arawumanyura, atangira gufungura. Bose bagarura agatima, nabo barafungura. Abari mu bwato twese twari 276. Umuntu wese amaze guhaga, bajugunya ingano zisigaye mu nyanja ngo borohereze ubwato. Bumaze gucya, abasare ntibamenye ahantu bitegeye hariho, ariko babonye ikigobe gifite inkuka z'umusenyi, biyemeza ko bishobotse ariho bomorera ubwato. Bazitura bya byuma bihagarika ubwato, birokera mu mazi, bahambura n'imigozi yari iziritse ingashya zerekeza ubwato. Bazamura umwenda w'imbere ubugendesha kugira ngo umuyaga ubusunike bugane ku nkombe. Ariko ubwato bugeze ku gashoro, butikura mu musenyi, igihande cy'imbere kiri gitamo ku buryo kitanyeganyega, naho icy'inyuma gitangira kumenagurwa n'umuhengeri. Abasirikare biyemeza kwica imbohe zose kugira ngo hatagira uwoga agacika. Ariko umukapiteni ashaka gukiza Pawulo, niko kubabuza kubikora. Ibiramamba ategeka ko abazi koga babanza kugera ku nkombe, abasigaye bakabona kuhagera bogiye ku mbaho cyangwa ku bimene by'ubwato. Uko niko bose babashije gufata imusozi amahoro. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 28. Ngo tumare guhonoka icyo cyago, tumenye yuko ikirwa tugezeho cyitwa Marita. Abaturage baho batwakira neza bitangaje, baducanira umuriro kuko imvura yagwaga, hariho n'imbeho. Pawulo amaze gusaba ku mpwi ngo azishyire mu muriro, inzoka isosorokamo kubera ubushyuhe maze imusumira ikiganza. Abaturage babonye icyo gisimba kimunagana ku kiganza, baravugana bati,
nukuri uyu muntu agomba kuba ari umwicanyi, nubwo yakize urw'inyanja idacurwa kibera ntiyareka abaho.
Ariko Pawulo akungutira iyo nzoka mu muriro, we ntiyagira icyaba namba. Abantu bategereza ko abyimbirwa cyangwa ko yitura hasi agapfa, bamara umwanya bamwitegereza, babonye ntacyo abaye barahindura bati,
si umuntu, ni imwe mu Mana.
Hafi aho hakaba amasambu y'umutware w'icyo kirwa witwa Pubuliyo, nawe atwakira neza, tumariwe iminsi 3. Se wa Pubuliyo yari mu kirago, ari indembe, arwaye amacinya ahinda n'umuriro. Pawulo ajya kumureba, nuko amaze gusenga amurambikaho ibiganza aramukiza. Ibyo bimaze kuba, abandi barwayi b'icyo kirwa nabo baraza abakiza indwara. Abaho bahera ko baduha icyubahiro cyinshi, kandi ubwo twari twuriye ubwato ngo tugende, badupakirira ibyo twari dukeneye mu rugendo. Hashize amezi 3, twurira ubwato bwavaga Alegizandiriya bwitiriwe Imana z'impanga. Ubwo bwato bwamaze amezi y'imbeho n'umuyaga bwikinze kuri icyo kirwa. Tugera mu mujyi wa Sirakuza, tuhamara iminsi 3. Tuhavuye dukikira inkombe, tugera ahitwa Regio. Hashize umunsi umwe, umuyaga utangira guhuha uturutse mu majyepfo, nuko ku munsi wa kabiri twururukira Puteriyo. Tuhasanga abavandimwe badusaba kumarana nabo icyumweru, nyuma turahava tugana i Roma. abavandimwe b'i Roma bumvise ko tuje baza kudusanganira ku isoko rya Piyo n'ahitwa Macumba Tatu. Pawulo ngo ababone ashima Imana kandi biramukomeza cyane. Tugeze i Roma bemerera Pawulo kwicumbikira ukwe afite umusirikare wo kumurinda. Iminsi itatu ishize Pawulo atumiza abakuru b'Abayahudi baho hantu ngo bamare guterana, arababwira ati:
bavandimwe, nubwo nta kibi nagiriye bene wacu b'Abayahudi cyangwa ngo mbe ngire icyo nkora gicishije ukubiri n'imihango ya basogokuruza, nyamara nabohewe i Yeruzalemu kikirizwa Abanyaroma. Basuzumye ibyo ndegwa basanga ntacyo nakoze cyo kunyicisha, nuko bashaka kundekura. Ariko Abayahudi babirwanije, biba ngombwa ko njuririra umwami w'i Roma. Ariko atari uko hari icyo ndega bene wacu, ngicyo icyatumye mbatumiza ngo tuganire, kuko nashyizwe kuri iyi ngoyi imporwa uwo Abisirayeli bizera kuzabona.
Baramusubiza bati:
ntabwo twigeze tubona urwandiko ruturutse i Yudeya rukuvuga, ndetse nta n'umwe mu bavandimwe bacu bavuyeyo
bigeza kubaraho ikintu.
Icyakora turashaka kumenya icyo utekereza, kuko tuzi yuko icyo gicurimo hose bakigaya.
Basezerana nawe umunsi bazongera guterana. Nuko uwo munsi ugeze, haza benshi bamusanga hacumbitse. Pawulo ahera mu gitondo ageza nimugoroba arabasobanurira, abatangariza iby'ubwami bw'Imana, agerageza no kubemeza ibyerekeye Yezu, amategeko ya Musa n'ibyanditswe n'abahanuzi, abari byo atangaho umugabo. Bamwe bemezwa n'ibyo avuze, abandi ntibabyemera. Nuko ntibahuza, maze igihe benda gutaha, Pawulo yongera hiri ijambo ati:
mbega ukuntu rya jambo ari iry'ukuri, iryo Mwuka Muziranenge yabwiye basogokuruza abinyujije ku muhanuzi Ezayi agira ati: sanga abantu banjye maze ubabwire uti kumva muzumva, ariko mwe gusobanukirwa, kureba muzareba, ariko mwe kubona. Erega aba ni abantu binangiye biziba amatwi, bahunza n'amaso kugira ngo be kubona, be no kumva, kandi be gusobanukirwa, ngo batavaho bampindukirira nk'abakize.
Pawulo yungama ati:
nuko none mumenye ko abandi mahanga bagejejweho akagakiza kava ku Mana bo bazakakira.
Amaze kuvuga atyo, Abayahudi bataha bajya impaka zikomeye. Pawulo amara imyaka ibiri yuzuye ari mu icumba akodesha, kandi akajya yakira bamugendereraga bose. Yatangazaga ubwami bw'Imana kandi akigisha ibyerekeye Yezu Kristo nta nkomyi, nta n'umususu.